Blog Talk Radio.
Ningoje kwa ningabo kwanga ngo kokera kwa gahindura cy'ibiganiro nange musubiza ko ntaganira n'ingari. Naho 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 ye.
Radio itahuka ijwi ry'ihuriro nyarwanda ivugira Washington DC. Turabasuhuje mwese abaduteze amatwi ku mugoroba w'uyu munsi, aho turi kuwa mbere tariki ya 26 z'ukwezi kwa 7 mwaka w'2021. Mukaba muri kumwe nanjye Chantal Inyange muri studio za Radio Itahuka. Bakunzi ba Radio Itahuka rero, turi kwa mbere, reka dutangire tubiseguraho ikiganiro cyacu ko kitabashije kuba ku cyumweru, kuko twagize izindi nshingano n'ibindi bintu byo gukora, bityo ikiganiro cyacu nticyabasha kuba. Ariko ntago tubibagirwa niyo mpamvu twahisemo kugikora uyu munsi kugira ngo tubane namwe, kongera dusubira inyuma tureba uko, cyangwa dusubira n'imbere uko buri wese yashaka kwifata, tureba muri rusange uko umunyarwanda yifashe mu Rwanda. Umunyarwanda ameze gute, umunyarwanda ahagaze gute, cyane cyane muri ibi bihe bya COVID, muri ibi bihe bya guma mu rugo, guma mu nzu, guma mu cyumba, ahagaze gute umunyarwanda, yifashe gute, afashwa ate na buriya butegetsi buyoboye u Rwanda, kariya gatsiko kayoboye u Rwanda gakomeje gutsikamira umunyarwanda uko bwije n'uko bukeye, kariya gatsiko gakomeje gufata mu ijosi umunyarwanda, kakamushyiramo umugozi mu ijosi kakamuhambira, dore ko umunyarwanda atagira ubuhumekero, umunyarwanda nta majyana amazi, umunyarwanda nta mashyino mu mudiho, umunyarwanda ni nyaguhera kuzageza ryari. Abanyarwanda baratimbagurwa, abanyarwanda barahumdagurwa, abanyarwanda baravunagurwa imigongo, abanyarwanda baravunagurwa amaguru, baravunagurwa ibirenge, ngo nabo ngo nicyo twita ngo abayobozi, abayobozi nyine bo muri ako gatsiko birumvikana. Si umunyarwanda utakigira uburenganzira bwo kubaho, umunyarwanda utakigira uburenganzira bwo guhumeka, umunyarwanda utakigira uburenganzira kutwe, nibura bizageza hehe, bizagarukira hehe. Abanyarwanda rero ni mwebwe muhaguruka mukirwanaho, ni mwebwe mukwiye kureba ikibakwiriye kandi kibashimishije akaba ari cyo mwarwanira, ariko cyane cyane murwanira ku burenganzira bwanyu, cyane cyane uburenganzira bwanyu bwo kubaho, nibura uburenganzira bwo kubaho n'uburenganzira bwo guhumeka. Bakunzi ba Hadita ukarero rekane kwizimba mu magambo tubirebere hamwe muri iki kiganiro, ubukene n'imibereho mibi y'abaturage mutegurirwa kandi mukagezwaho na Bwana Edouard Kabagema. Bwana Edouard Kabagema, niba muri kunyumva ijambo ni ryanyu.
Ndakumva neza cyane Chantal, nawe uranyumva?
Yego, ndakumva neza Bwana Edouard Kabagema.
Yee, urakoze, ndagushuhuje, ndasuza na Serge mufatanya kubanga rw'ibyuma, ndasuza kandi abanyarwanda bose badukurikiye baba mu Rwanda imbere mu gihugu n'abari hanze yarwo. Ndasuza kandi abayoboke b'ihuriro nyarwanda RNC abari hose ku isi, n'abandi bose abarwanashyaka b'andi mashyaka yose aharanira demokarasi, aharanira impinduka, n'abantu bo muri sosiyete sivile, nabo turabashuhuje. Uyu munsi rero tariki 26/7/2021 tubafitiye ikiganiro kirimo kigizwe n'ingingo enye. Ingingo enye, mbere yuko nzibabwira reka mbanze mbahe abo dufatanye ikiganiro mbanze basuze mbaduko abo twumva. Mbaduko yari yatse kuba muharinki ntagomba kuba atarageraho, ariko mu kanya ubuwenda baba bagezeho. Rero ingingo zacu rero dufite muri iki kiganiro, turahera ku ngingo za buriya butaka bugizwe bwa hegitari 2.4 Kagame yahaye uriya munyanigeriya. Ni ikibazo gikomeye cyane, murabona ko mu Rwanda abantu barataka, abantu baramburwa ubutaka, barasoreshwa ubutaka mu buryo buteye ubwoba, ariko ku rundi ruhande Kagame umwami w'u Rwanda arafata ubutaka akabugabira abashaka. cyo ni ikibazo turi busuzume mu ngingo ya mbere. Cya kabiri turi burebe ni ikibazo cy'ubukungu kimeze nabi, aho FMI igomba kuba ihagaze hejuru hari irimo kotsa igitutu leta y'u Rwanda. Ndetse mungu na inkuru zanditswe na Himbara tugerageze ku gusesengura gakeya, aho bavuga ko imfashanyo zatsinze kugera mu Rwanda, Kagame akagira ibibazo byo kwishyura imyenda, ndetse ngo atangiye kugenda arahira bamurahiza nko kumurahiza, ngo atangiye agomba kubumbura ibitabo, noneho hahandi ariyo biriya bigo bya leta byose yajyaga yibiramo baramutegeka kubumbura ibitabo kugira ngo barebe byakoreramo, kandi yarabyemeye. Avuga ko ibigo bya leta bizajya bitanga raporo y'ukuntu bicunga umutungo wa leta, na leta ikagitanga raporo. Bigaragara rero ko ibyo abanyarwanda basabye kuva kera bashaka umucyo mu byerekeye gucunga neza umutungo wa leta bari barabitwimye, ariko kubera ko noneho Kagame yafashe imyenda myinshi irengeje urugero, none abamuhaye imyenda bakaba bamuhagaze hejuru, ni umuntu yabyita ko ari kumuhagara hejuru n'inkota, ngo barimo kumutegeka ibyo bashaka byose nawe akabyemera. Tukaba twizera ko wenda mu minsi mike tuzabona hahantu hose yajyaga yihisha amafaranga tuzahamenya, naho yajyaga yibira ibigo byose yajyaga yibiramo byose bizajya hanze tukabimenya. Ingingo yindi turi buganireho ni ikibazo cyaguma mu rugo turakigana ko ni ikibazo gihangayikisha Abanyarwanda. Hari inkuru ivuga ko ngo mu Rwanda za virusi zose zo ku isi zahuriye mu Rwanda, ngo hari n'indi bataramenya ubwoko bwayo itazwi. Turareba rero uko bihagaze. Iriya guma mu rugo bongeyeho iminsi itanu, iyo minsi itanu irahagije, ni mikeya, ni myinshi, bizagenda bite? Turabireba mu kanya. Hari indi nkuru batweretse u Rwanda runenga Ubugande, yego ntabwo rero bayanditse, ariko basa nk'aho iyo nkuru bayisubiramo, basa nk'aho bavuga ko Ubugande busesagura ngo bukagurira abadepite barwo amamodoka ahenze cyane, ngo kandi Ubugande butarabasha kugura inkingo z'abaturage. Mu Rwanda mu Kinyarwanda bavuga ngo kimuga ngo cyasetse urujyo. Turareba neza niba koko Ubugande ariko busesagura kurusha u Rwanda, niba ari Ubugande bwutitaho nuko butita ku kibazo cy'abaturage kurusha u Rwanda. Turebe niba ugomba guseka undi ni uwe. Reka mbe cyangwa ndebe niba mbaduko yabahari mbaduko wabuzumva.
Ndahari Edouard uranyumva?
Uri ndakumva mbaduko wafatije amana ugasoza batwumva.
Urakoze cyane, ndahari nakereho gatoya ariko ndahari. Ya urakoze, niwe mbaze gusuhuza umuyobozi w'ikiganiro ngushimira. Nkanashimira Madame Chantal ushoboye kunshyira muri studio, nkanashimira nkaramutsa umuyobozi mukuru wa communication Serge, hanyuma nkaramutsa n'abandi bose bashobora kuza mu kiganiro twahaburira, nkaramutsa n'abandi bose baduteze amatwi babwira ngo nizeye ko turagira ikiganiro cyiza. Urakoze cyane.
Urakoze rero. Reka duhere kuri ingingo yacu ya mbere, ni turahera kuri ikibazo cya buriya butaka Kagame yahaye uriya munyanigeria ngo wicutiye. Nubwo yareke ngo abaminisitiri ngo hari umuminisitiri wasabye yuko ngo ubutaka bwakwegurirwa uriya muntu, ariko tuzi neza ko abaminisitiri bo mu Rwanda nta n'abadepite nta gaciro bafite. Urumva ni Kagame buriya wabikoze, kuko mu nkuru yayo mugiye ko mbavuga neza yuko uriya mugabo ari inshuti ya Kagame. Ni umuntu nta nubwo ari n'umukene mwabonye ko ngo asinye amakontra ya akomeye cyane gutegeka ngo iriya kipe ya basketball muri Canada. Ni umumiliyoneri, afite amamiliyoni y'amadolari, ni umumiliyoneri, ntabwo ari umukene, akaba ari inshuti magara ya Kagame. Ngo yaba ngo yarabafashije kubaka ibikibuga n'ibiki byose, ariko icyo tureba eswe Kagame afite uburenganzira bwo gufata ibintu umutungo w'igihugu akaba umuntu w'inshuti? Kuba aratubwiye ko ari umuntu w'inshuti ni ikibazo gikomeye. Muzi neza ko hari abantu benshi mu Rwanda ubu ngubu kandi birimo kwigwa ko mu minsi iri imbere ububasha bwa perezida bagomba kuzabugabanya cyane, ububasha bwe bakabugabanya ku buryo atazongera perezida wa repubulika mu minsi iri imbere mu Rwanda atazongera kujya yigira kara akajya ahingwa afata ibintu aba yajya kugura amadege nta muntu abwiye avane mwa yashyire ku mufuka afata ibintu bya leta bitangwa ashaka. Ibyo bintu birarangirana na Kagame, ntabwo bizongera kubaho. Impamvu mbivuga ni ukubera iki? murabona ko buriya butaka yahaye uriya mugabo n'ubutaka bwa leta mu Rwanda hari ikibazo cy'ubutaka hari abantu benshi bamburwa ubutaka hari abaturage n'abandi bantu bakomeye bose bakamburwa ubutaka abantu barasoreshwa ubutaka mu buryo bukomeye cyane turabireba muri iyi nkuru turayifatanya n'iriya yikabwa ivuga ko umusenyeri waho nawe arimo gusa nk'aho ateza ubwega avuga ko atabasha gusorera ubutaka bwa diyosezi ya Kabwa ikubera ko birahenze cyane kandi ubutaka bukoreshwa mu nyungu z'abaturage mu buryo bwa sosiyali butagomba gusorerwa donc ikibazo cy'ubutaka kirakomeye cyane mu gihe hari muri banyanya muri abantu barimo kuboroga n'abaramburwa ubutaka nabo n'ibibanza bari kwamburwa ariko umuntu Kagame agafata ubutaka bungana kuri hegitari ebyiri mu mujyi wa Kigali ni ibintu n'ubutaka buhenze cyane namwe mwibaze niba buriya butaka yarabutangiye ubuntu koko impamvu ari korupsiyo ni ruswa ikomeye cyane ndabona babanje kutubwira kuri uyu muntu w'umunigeri yabuhaye ari umuntu w'inshutiye icyo ni ikibazo kubona umuntu uvuga ko ari inshuti yawe leta ukamwegurira ibintu bya leta ahandi harimo ikibazo nta nubwo wamenye niba yarabumweguriye cyangwa se ari ibintu baguranye ashobora kufata ikintu yamuhaye akaba amwituye buriya butaka wumva rero ni ruswa ikomeye cyane ikindi reka tubanze turebe agaciro ka buriya butaka daboro murabona ko buriya butaka bwa hegitari ebyiri n'ibice bine buriya ni metero kare ibihumbi 24 mubyumve neza kuko hegitari ni metero kare ibihumbi 10 donko metero kare ibihumbi 24 mu mujyi wa Kigali zifite akahe gaciro hari inkuru yanditswe reka nze nyibashakire inkuru yanditswe na mushimiye ndakubona ko uri waje ndaguha ijambo mu kanya hari inkuru yanditswe reka nze nyibashakize inkuru ivuga ibyerekeye agaciro k'ubutaka mu mujyi wa Kigali noneho turebe agaciro ka buriya butaka Kagame yahaye uriya munigeri nako yaramugabiye Kagame yabaye nk'umwami anyaga uwo ashaka akagabira uwo ashaka ibyo ntawe bisubiraho nyine yabaye umwami w'u Rwanda ntazo mpamvu wenda ubutaka bwose yabwambuye abaturage akabushyira mu minwe ye kugira ngo azajye abo ashaka mbibutse neza ko mu mategeko mashyashya ya buriya muri rya tegeko ry'ubutaka rishyashya bagiye bashyiramo ibintu biha ububasha leta cyangwa se Kagame kuba yafata ubutaka bwitwa ko ari ubwa leta akabukodesha uwashaka akabuha uwashaka akabutiza uwashaka urumva ngo donko ni birimo kandi twarabibonye ko hadutsemo muri aya tegeko rishyashya habashyizemo ikintu cy'uko ngo abacuruzi bashobora kuza mu Rwanda b'abanyamahanga n'abantu b'abanyamahanga bashobora kuza mu Rwanda bagatizwa ubutaka ku myaka 49 bakaba babukodeshwa imyaka 49 cyangwa se bakabubaha nka kuri ya Kagame yabikoze akaba yabubaha mu buryo bwa burundu ngo mbyeke ngo nkunda butaka nibiriya rero yakoze urumva ko nakantu binjijemo bagobetsemo katuma rwose bashobora gufata ubutaka bwose bishakiye bakamuho bishakiye kwa umuntu w'inshuti yabo wabahaye ruswa bakafata ubutaka bashaka hawe ngiye ndavuga ni wenda nubwo muyi yabahaye iyo uriya muntu cyangwa se n'undi wese uzaza ejo azaza akabengwa kwa ubutaka bw'abantu hariya muri za musambira bihingira mu gishanga akajya mu kiri cyangwa se akajya mu hariya muri butare ahantu bihingira umuceri akajya se cyangwa guhariya muri za rusizi mu bugarama ahantu bihingira abaturage ibihumbi n'ibihumbi bahinga umuceri akavuga ati iki gishanga ndabona ngikunze kandi uri inshuti yanjye ishyingira azakimuha amategeko ateganya ko ashobora kumuha ubutaka bwa leta akabuterura akaba uwo ashaka noneho rero reka turebe turebe iyo nkuru ni inkuru yitwa ngo ni ibisigo ariko iyo nkuru yanditswe n'ibinyamakuru byinshi numva no mu gihe ko umuntu bagiye kubona inkuru imeze gutya ivuga ngo agace ka Kimironko ni inkuru yanditswe tariki ya 9 z'ukwa mbere 2019 yanditswe n'uwitwa Isaac Mbitezimana mu ngano yitwa ngo ni inkuru yitwa ngo bisigo ariko ni ibihugu na ibinyamakuru byinshi byarayanditse iyi nkuru ivuga ngo agace ka Kimironko ngo gaherere mu gihe wa Kigali ngo niko gafite ubutaka buhenze mu gihugu kuko metero kare imwe igura nibura ibihumbi bisaga 160 yumve neza ndumva ari ndinkuru nigeze kubasomera ndumva yari iyo mu gihe ko mugire ngo bavuga ko ngo mu ariko nonye ndashaka nibura bavuga ko mu mujyi wa Kigali berekana ibiciro bya metero kare imwe mu hirya no hino mu mujyi wa Kigali nibiciro bavugaga ni metero kare imwe ku 159 160 hafa ngo ariko yari hejuru ya 150 hose metero kare imwe y'ubutaka ibigura hejuru y'ibihumbi 150
bononeho rero inkuko rembe babwiye nyine mu byumvise muri inkuru inkuru iravuga ngo Kimironko ngo niho ahenda mu mujyi wa Kigali kuko metero kare yaho y'ubutaka igura ibihumbi 160 ahandi bavuga ibihumbi 169 pardon ku Kimironko ngo niho ahenda mu mujyi wa Kigali karitsi ya Kimironko ngo niho ihenda aho metero kare imwe igura amafaranga y'u Rwanda ibihumbi 169 metero kare imwe y'ubutaka noneho mu Nyarugenge metero kare imwe y'ubutaka igura ibihumbi 151 na 600 irusororo ikagura metero kare imwe ikagura ibihumbi 151 naho ku Gisozi metero kare imwe ikagura ibihumbi 152 na 550 ubwo rero biroroshye kumenya ko mu mujyi wa Kigali muri rusange metero kare imwe urebye niba zigiye za Gisororo nayo hose ari ibihumbi 151 twafata ko muri rusange metero kare imwe ari ibihumbi 150 by'amafaranga y'u Rwanda metero kare imwe none uriya muntu amahaye ubutaka bungana na metero kare 224 iyo ukubishije usanga bamuhaye Kagame yamuhaye ubutaka bufite agaciro ka miliyari 3 n'ibihumbi 600 na miliyari 3 ni miliyoni 600 niyo kado yahaye uriya muntu buriya butaka bamuhaye ntago bazi ikintu bamuhaye bwo ntago bumva ikintu bamuhaye cyari cyo guha umuntu ngo bamuhaye ubutaka bamuha burundu ngo bwijyanire bufite agaciro ka miliyari 3 na miliyoni 600 ubwo ni bwo butaka Kagame yamuhaye ninde muntu rero w'igicucu mu Rwanda ushobora kumbwira ko yabumuhereye ubuntu ntibishoboka baravuga ngo bamuhaye kugira ngo azaze yubake ngo amaresitora ngo azabwubakamo ibibuga bya tenisi n'ibya basketball ngo amaresitora ngo amabutike ariko bikurikiranye wabona ko buriya butaka Kagame yamuhaye ari ruswa wenda ni imigabane yafashe muri ibyo bintu bazaba nuvuga ngo uriya muntu naramukanaje akubaka ibyo bintu Kagame azaba afitemo imigabane miremire ingana na miliyari 3 y'amafaranga y'u Rwanda bwe ni nk'imigabane yamuhaye yabeshya abantu ko abimuhereye ubuntu ariko buriya ni imigabane muri ibyo bikorwa bizaza Kagame azaba afitemo imigabane bwe ni umugabane yatanze bwe ni uko ibyo bizakorwa muri buriya butaka azaba afitemo imigabane ingana na miliyari 3 na miliyoni 600 ubumva rero ruswa ikomeye cyane ikindi uriya muntu bashobora kuba banabeshya ko ari ubutaka bamuhaye bakabeshya bakabwambura leta bakabumuha ariko wenda ari Kagame n'umuryango we bazabwitwarira bakajya babeshya ko ngo ari uwo muntu noneho bakajya bubakamo amazu bakagira amarenda amazu yo gukodesha bakora ibikorwa bashaka bose byose babeshya ko ari ubutaka bw'uwo munigeriya nako ari umunigeriya urimo kubikora ariko babeshya ari ubwabo donko ari uburyo bwo kwambura leta ubutaka bwayo kugira ngo babwitwarire bavuga ko ngo babuhaye umunigeriya muri leta yabumuhaye ariko wenda aribo bazabwisigaranira cyangwa se niba banamuhaye koko ibikorwa azashyiramo bazaba bafitemo imigabane kubera ko ntabwo bamuhereye ubuntu nta muntu utanga kado ya miliyari 3 z'amafaranga y'u Rwanda miliyari 3 na miliyoni 600 ku buntu buriya ni action baguze muri ibyo bintu bizakorerwa ubumva rero ko ni mafia iteye ubwoba ibyo byumvikane neza rero abantu bavuga bati perezida wa Repubulika mu Rwanda agomba kugabanyirizwa ububasha ku buryo atabasha gukora amarerwa nk'aya ngaya ngo abe yafata ubutaka bufite kare agaciro abuha umuntu ku giti cye kandi w'inshuti ye umva ko bafite ukuri ndabona ko abanyarwanda bagomba guharanira yuko itegeko nshinga rihinduka mu minsi iri imbere rigahinduka rwose perezida wa Repubulika bakamwambura ububasha bakamwambura niho bigomba kujya kugira ngo umuntu afate miliyoni 40 z'amadolari ajye kuzitanga muri Arsenal miliyoni 40 ubwo ni miliyari 40 kubera ko nawe afite imigabane muri Arsenal ni Arsenal ni ikipe ye ntabwo wavuga ko yabihahira ubuntu ashobora kuba afite imigabane muri Arsenal iyo ni cyo kiba cyumvikana neza muri perezida agafata miliyari 10 cyangwa se miliyoni 10 z'amayero akajya kuzitanga gutyo gusa ntawe ubajije muribuka neza ko abadepite bo mu Rwanda bavuze ngo ko Kagame yatanze miliyoni 40 z'amadolari aziha Arsenal ngo nabo babimenye mu itangazamakuru urumva ko niba bikoze wenyine ziriya ndege ajya kugura yavuze ngo agiye kugura indege ziriya za Boeing imwe miliyoni 300 akagura nyinshi nta muntu umwe bazi negosiye nta piganwa rihaba ngo bavuge bati turashaka kugura indege runaka zifite agaciro runaka tuzatumiza amakompanyi menshi agurisha indege ku isi noneho bazakora ipiganwa turebe uziduhera makeya tabiha bakazamara genda kazi mu tebe gitike akazagateka ministre wa finance ati genda ugure ndege hariya ntabwo rewe wabwo ngo yakuri ndege za miliyoni 900 cyangwa miliyari ngo azigure abayavanye imaye donc ni nujura bukomeye cyane akora ariko abantu bagomba guhumuka ntago ibintu byakomeza kuri iyi noneho rero tubonye ko ya yibyo butaka bwa leta urumva ko yigize umwami nkuko nari nabibabwiye umwami w'ubutaka n'umwami w'ubutaka agaba ya anyagwa ashaka mwarabonye aba yajya anyaga mu Rwanda akagabira uwashaka n'ibintu nibyo nyine nibyo ntawe ntawabyakira uburenganzira aho washaka kamburu washaka niko bimeze rero ni ikibazo gikomeye iki ngingo mumbabariye mwareka tukayifatanya na niriya yikabwayi aho musenyeri w'ikabwayi mbonye intege reka ndebe ni musenyeri mbonye intege avuga ati kandebe iyo nkuru iri hehe musenyeri mbonye intege Smagarde yavuze ngo ko atifuza gusorera ubutaka bwa Kabgayi we arabisobanura neza ati musenyeri imwenda inkuru ndayibonye niyo muri Kigali Today ku itariki ya 26 uyu munsi ku itariki ya 26 2021 iyo nkuru yavuga ngo musenyeri mbonye intege arasaba wa Kabgayi arasaba gukurirwaho imisoro y'ibibanza bimwanditseho cyambere cyo ngo muri iyi nkuru bavuga ko ibibanza byose bya Kabgayi bya diyosezi byose bamwanditse baravuga ati ntagari byanjye ni bya diyosezi n'ibya Kristo ntagari byanjye babimvaneho icya kabiri kiri muri iyi nkuru nuko bavuga bada ko nta nubwo ari ubwa mbere abivuga uriya mugabo uriya musenyeri mbonye intege w'ikabgayi muzi ko yigeze kuvuga ati ntabwo udushobora gusorera ikibuga abana bakiniraho kuko muzi ko mwiteko ry'ubutaka rishyashya nako muri iriya misoro ya imitungo itimukanwa muzi ko haje bashyizemo utuntu twinshi dushyashya duteye ubwoba utuntu dushyashya naho bavuga bati ubutaka bwubatseho kiliziya buzasura ubwubatseho ivuriro buzasura clinique ubwubatseho amashuri buzasura ubwubatseho urusengero buzasura nahangaha rero birimo kuganisha musenyeri muzi ko yigeze kuvuga ati ntabwo dushobora gusorera ibivuga abana bakiniraho kubera ko ibyo ni ibintu biri sosiyare abana ntago ari abana ba rubanda n'abana ba leta igihe baje gukina basketball cyangwa gukina umupira w'amaguru ku kibuga cyacu ntabwo aho hantu dushobora kubasorera ko nta nyungu bahabyaza n'ibintu biri sosiyare noneho ubu ngubu yagiye muri rusange aravuga ati ubutaka bwa diyosezi akenshi bwubatseho amavuriro bwubatseho amashuri bwubatseho ibivuga abana bakiniraho ibyo bintu byose ni ibintu bavuga ati ni ibintu byare bifasha abaturage ni ibintu biri sosiyare nta kuntu babisorera kubera ko nta nyungu bibyara icyo niyo position y'uyu mugabo ahangaha rero umuntu akibaza ati nubwo ari uwikabwayo bivuze wenyine ariko ntabwo ariyo disi wenyine mu Rwanda hari abantu benshi amatorero baba bagaturika abaporoso b'abadivantise benshi cyane mu amatorero menshi afite ubutaka bunini cyane ngakekeza ko FPR ishobora kuba nabikoze mu rwego rwo kugira ngo icubye ayo madini kubera ko n'umuntu atubafite ikibazo FPR ifite ikibazo n'amadini cyane abagaturika kugira ngo izaze nyine bakubite hasi basoreshe niba narwo kuyisorera niba narwo kuyisora wenda ubutaka babo bambure cyangwa se bapfukame basenge FPR kugira ngo wenda ibababarire ariko ni ibintu bakoze babishaka kubera ko nta muntu utekereza ko nta muntu afite bimwe watakandagiye mu ishuri utekereza ko nka diyoseze cyangwa se abaporoso abadivanite abantu barereye u Rwanda kuva kera imyaka n'imyaka u Rwanda utarabona za independence bakabarereye u Rwanda bakubaka ibitaro bivura abaturage bakabakore ibintu byose bakora ibintu biri sosiyare leta runaka yaferiza ikavuga iti ubwo butaka mugomba kubusora ibyo nta muntu ushobora kubitekereza ibyo bintu bafite impamvu mbi cyane yatumye bireba abantu babikora ariko ni ibintu bidafite logique nibindi bidafite logique usibye ko abo ari gutakira uriya musenyeri w'ikabwayi mbonye intege ntabwo bari kumwumva kuko barabwira bati nabonye umuntu wa mu karere k'ikabwayi avuga uti mu itegeko rishyashya ntaho bateganya ko umuntu bazamusonera ubutaka ntaho biri hari ubutaka bufite kategori nyinshi bugenda busora biterwe n'ibikorwa remezo bihari aravuze ati mbo ubwo tuzasuzuma turebe ubwo butaka bwabo ibikorwa bihari tubasoreshe dukurikije inyungu bubyara na kategori ariko ntaho nta butaka buvuga ngo ntibuzasora mu Rwanda nta buhari kireko wenda ubwa leta bwite bwa butaka bwite bavuga ko ari ubwa leta bwite nibwo butazasora ariko ubutaka bwose burasora wenda bashobora kubusoresha makeya bitewe na wenda ni nyungu bubyara naho buherere n'iki byose ariko kuvuga ngo bazavanira ubutaka nawo nyiratabyemera nawo muri finance ba muri Rwanda Revenue Authority baravuga ati byo ntabwo tubishinzwe twebwe icyo dushinzwe ni gusoresha ntabwo icyo dusinzwe ari ukugira gute kuvaniraho abantu imisoro ko ntabo biteganywa mu mategeko y'ubutaka urumva rero ko ni ikibazo gikomeye ku ruhande rumwe murumva ko barimo gusoresha abantu ubutaka mu wenda bufitiye akamaro inyungu rusange bugubatse amavuriro ivuga by'abana bugubatse amashuri bugubatse insengero ibindi byo butabyazwe inyungu bikazatera ikibazo gikomeye ndetse muzi ko hari ikiganiro uriya mbonye intege uriya musenyeri yagize kuvuga ati okay nimu dusoresha ibyo bibuga natwe ngo tuzongera Minerval noneho ababyeyi abari bo babigiramo ikibazo wenda ni ubutaka bwubatseho ibitaro niba busoresha ubwo ni ukuvuga ko nabo bazongera igiciro cyo kuvura abaturage noneho abaturage aribo babigiriramo ingaruka amafaranga baciye diyosezi cyangwa se andi madini yose kubera ubutaka niba ari higa abanyeshuri bo bahite bongera Minerval niba ari amavuriro bahite bongera igiciro cyo kuvura abantu noneho usanga ahubwo abaturage aribo bagiye kwishyura iyo misoro ya leta urumva ko ahangaho ni ikibazo gikomeye barimo kuzana ariko impamvu yina shate guhuza izi sije zombi murabona ko ku ruhande rumwe barafata ubutaka bwa leta bakabuha umuntu ufite agaciro gakomeye cyane kandi n'abari mu Rwanda batorohewe ahubwo barimo gusa nk'aho bashaka kubambura kubera imisoro urumva ko ni ikibazo gikomeye cyane ubutaka tujya dukunda kuvuga tuti bombe mu Rwanda mu butaka bwo mu Rwanda hatabyemo bombe ibombe umuntu umwe izashyira iturukane Kagame natitonda reka ndekere aho ngaho mutange ibitekerezo byanyu ndeka mbanze nsabe Jean Pierre abanze abasuhuze Jean Pierre watwumva
ndakumva Edouard mwanwa namwe
muri turakumva neza Jean Pierre wafata wasuhuza batwumva noneho nka ijambo mba dukwendaza kugarukaho
Yeah, Edouard urakoze cyane kuba utegura iki kiganiro ndagira ngo usuze cyane nsuze na Mbaduko na Chantal Nyange na Serge Kubanga b'ibyuma abakunzi bose bihuriro nyarwanda cyane ndetse n'abakurikira iki kiganiro cyacu n'abakurikira radio itahuka uko bikiye nuko bwije kandi nanone nshimire mu by'ukuri ibiganiro mukomeje gutanga ko bigira icyo bitanga ku mihindukire y'ubutegetsi duhora tuvuga ko ari ngombwa ko igihugu cyacu kigomba kubona ubwigenge busesuye igihugu kikagendera ku mategeko ibyo rero nkaba nibyo dukomeza gusesengura muri iki kiganiro Edouard ubwo musubize ijambo ubwo turakomeza murakoze
urakoze reka tuye kwa Mbaduko ubwende baradukurikiye Mbaduko watanga igitekerezo cya kuri ingingo ijambo ni rya Mbaduko niba twumva
ndabumva urakoze nta byinshi shaka kubivugaho kuko iyi ngingo kwa gatanu barayibuye muri ikiganiro cya Axel cyo mu gihe n'iki Epimaque na Abdul Karim bakivuzeho birambuye byumvikana bisesenguye kandi byaranshimije cyane ku buryo rero nta bihambaye nakongeraho ariko akantu gato nakwibutsa nuko uriya mugabo Kagame yikorera ibyo ashaka yagize u Rwanda yagize abanyarwanda tugize ayifunda igira ibivuzo ku buryo rero biteye agahinda biteye isoni kandi biteye binababaje cyane na bana kwa gatanu banavuze yuko ririya tegeko ryagiyeho basomye nawe wabivuze barishyiriyeho byasohotse tariki ya 19 z'ukwa karindwi 2021 ni ukuvuga ko ari ibyo bafindafinze barapfundikanya bashyira hariya barangije bati byasohotse mu igazeti ya leta bakoze ibi n'ibi ariko ari ukubeshya ndumva umwanzuro wafashwe mu kiganiro ari uko biriya byose umunsi ingoma yahirimye bigomba kuzahinduka n'uriya mugabo wahawe ibintu azi ko leta ikora kuriya abategetsi bakora kuriya banyunyuza abaturage abireba bizi nawe bishobora babuga ko batazarimwambura ariko bazamusobanurira azasobanurwa ikintu ibintu bigenda ko bitagiye mucyo ko ashobora ku sinabaho no kubiryozwa ariko bazamusobanurira ikintu bigomba kugenda kuko ibintu by'abaturage byo ni bigomba byumvikana ni ibintu by'abaturage bagenda bambura abaturage hanyuma Kagame akagenda bitemeye uko abishaka ubwo rero byanze bikunze bizahinduka cyo ni kimwe ikindi ni ukuntu biriya byerekana icyatumye abaturage bo muri Banyahe babangaza babagira kuriya ariko harimo n'ubugome kuko bashoboraga n'ubundi kubangaza kuko abaturage bo muri Banyahe nta kindi basabaga baravuze bati muduhe ingurane twigendere mureke kutujya kutuvugujya niba ari busanza niba ari hehe mu mazu ya Karera niba ya Karera niba ari umushumba wa Kagame ati muduhe amafaranga nimara kuduha amafaranga ariko nyayo nuko mwari natubariye twigendere noneho tubabise ibyo barabyanze kuko bamenyeye kwambura barabambuye ijana ku ijana babagira icyo babaha barangira ahubwo barabatera barabatunarika hanyuma babatesha umutwe ndakeka ubu ngubu barana n'imanza zabo zara kumva zarahagaze barumva bageze kujya kujurira bose barabasamasama mu nzira barabahumbahumba hanyuma batuma utwe ndumva byaracecetse kuko nta munyamakuru bya leta ntawe kivuga ikindi nakwibutsa ni nabyo byaravuzwe ni rujugira ukuntu bamugenje na UTCA murebe ibyo bamukoreye murebe ngo mu Rwanda bakora ishoramari bakora ibiki umuntu wari waje yifashije atari ko utanavuga ngo hari ibyo yibye muri leta cyangwa yakuye muri leta ariko wajya kubona ukabona baramumwambuye baramumenesheje none bari kubigabira uriya mugabo ngo ni Masai Ujiri ni ibintu biteye agahinda ni ibintu yabaje ariko byagombye kutubwira yuko uburenganzira buharanirwa nicyo kintu ngiye mbona cyangwa ngo kirimo naho ibyo kuvuga kuri Musenyeri Smaragde ndumva ntacyo navugaho kinini hano hari publicité igitambuka muri ya silence ngenekereje navuga ngo ni mu Kidage ariko nyine ni rythmique ariko barabashaka kuvuga ngo kena kenshi bavuga nka silence z'imodoka n'ibyo byose ngo ingorane mufite ibibazo mufite imihangayiko mufite muyime nayifuza nkaba navuga rero ko ibibazo bya Smaragde nkompaye mbigereranyije n'iby'abaturage ba Banyahe mbibagereranyije n'iby'abaturage bo mu mujyi wa Kigali bari muri umuriguma mu rugo ngo bigereranyije n'abaturage bo mu giturage cy'iwacu bambuye amasambu navuga ngo Smaragde ari kwikira igitaseka nasange kardinali we agende bajya inama baganire n'inshuti ya Kagame naho ku buryo rero ndumva jyewe nta muhemba afitiye ibyo bibazo afite ngo n'abana ngo bazahongera Minervale ni ukwikira igitagaseka ibibazo bihari by'abaturage birakabije birakomeye biruka Kabgayi ari yari imwe mu maparuwasi mu makatedrali akomeye mu Rwanda ari n'igicumbi dareri cya kuva Leon Klaff ari yari ari icyo gicumbi cya Kiliziya Gatolika nagende agiye bagende baganire ariko bareke kujya birirwa bigiza nkana ibibazo by'abaturage bihari bisumbye kure biriya Smaragde ari kuvuga numva namagarikiye aho ngaho murakoze ngo turakomeza
urakoze ariko cya kibazo cy'ikabaye bwa general nubwo wari bwavuze wenyine kuri ko ntabwo bazamusoresha wenyine na misiyoni zose z'abaporosa b'abadivane z'abagaturika byose bose bazabasoresha ariko nanone hakaba hari ikindi kintu nyine abantu bakwiye kumenya urumva bariya basma uriya Musenyeri Mbonyi Intege na bariya bose na abantu bagiye bashyigikira ubutegetsi bwa FPR bw'inkotanyi bakabushyigikira buhumyi ni bya bindi ngo heke impyisi mwagera imbere ikakurya wayihetse yanakuvunye wageze imbere ikakurya ubwo rero niba nabo batangiye kubamerera kuriya nibatekereze no ku bandi bantu n'abandi bantu bambarwa ibyabo bagira bute bamenye ko bashyigikiye ingoma mbi none ikaba itangiye kubahinduka itangiye kubarya nka wundi wariwe n'impyisi yahetse reka nkomeze nge kwa Jean-Pierre za muri ryabo
ya murakoze cyane Edouard na Mbaduko ku busobanuro mutanze ngenda buriya birumvikana yuko ku ngingo ya mbere yo gutanga kuba Kagame yihanukira nyine agatanga ubutaka mu mujyi wa Kigali ubutaka bw'u Rwanda akabuha abanyamahanga ni igisebo nyine gikomeye cyane cyane nyine ku ngufu nyinshi afite z'umurengera kuva twabona ubwigenge ntabwo igihugu cyacu kize kiva mu bintu bimeze nko kwikanyiza kubera yuko kera cyane ariko nabwo nibwo umwami ubutaka bwose bavuga ko abubwe niwe wahaga watangaga ubutaka akanabukunyaga igihe abishakiye niwe wari ufite mbese ibintu byose bikitwa iby'umwami ibyo ngibyo ntekereza ko bya ingoma ya Gihake irangiye na gikoronize umwami wari uriho numva yarashatse kugira ngo abihindure Rudahigwa ariko yaje gupfa nyine mu buryo guharanira demokarasi apfa mu by'ukuri n'ibyo yari yateganyije ntiyashobora kubigeraho kubera ibintu byaje mu byabampatse ibihugu n'abantu bashakaga imitungo n'iki nuko kwivana mu bukoloni ariko Kagame yashatse kugarura ibintu bya kera cyane birenze n'iby'umwami nka mbese bya kera cyane byo kugira ngo afate ibintu byose abigaragaze ikintu rero batari bavumbura hariya mu gihugu duhora tuvugaho abantu bose bari muri FPR cyangwa se abantu bose bashinzwe iby'ubukungu ni kiriya kintu bita Christo Venture ni ikintu mu gihugu mu Rwanda ntawe ufite uburenganzira bwo kukivugaho cyangwa ngo akiganireho ariko ni ikintu kisa nk'aho giha uburenganzira Kagame ku mutungo w'igihugu we ku giti cye nk'akarima ke kubera yuko niyo misoro twavuga y'ubutaka ntabwo ijya gukorera abaturage ijya mu Christo Venture ariyo ishinzwe ubugome bwose Kagame akorera abaturage ibi ngibi byagaragarizwa n'uko twavuze ikibazo cy'ubutaka cyane cyane tuvuga duti ubutaka nicyo kintu abaturage bigengaho Paul Kagame ntashaka umuturage wigenga ashaka ko aba ari we umukoresha ku buryo ubwo ari bwo bwose kandi we amukoresheje umutungo we cyane kuba awujera akoresha nyine Christo Venture ari rwo rwego ubutaka bw'igihugu bw'abanyarwanda bugezweho kugira ngo nawe andabwo ariho gushyira kuba rero afata umunyamahanga akamuha ubutaka mu mujyi wa Kigali agasenyera abaturage akureba babwira ngo bajye kuba kure y'umujyi wa Kigali bagendaho batagaragara bafata nk'aho abimye uburenganzira mu gihugu cyabo niyo sura ye afite yihariye utanamugereranya n'abo bami ba kera utabona umugereranya nawe abo bami bari bameze gutyo nyine bumvaga ko ibintu byose ari ibyabo urumva nyine ibintu bya kera cyane ubu ngubu bidashobora gukora ariko Kagame we arabikoresha yarabigaruye biremera twavuze cyane ukuntu bahinduye itegeko nshinga ritamuhaga uburenganzira bwo kongera kwiyamamaza ibyo bintu byarabaye kandi abaturage babigizemo uruhare icyo gihe rero kugeza n'ubu ngubu itegeko nshinga n'amategeko mu gihugu cy'u Rwanda ntacyo bivuze umuntu umwe witwa Paul Kagame n'agatsiko ke w'igihangange wica agakiza ibyo bintu rero nk'uko bagenzi bacu babivuze kugira ngo tubirwanye ntabwo turi mu makosa umuntu wese w'umunyarwanda ahubwo wakwibaza ko umuntu udahaguruka ngo agire icyo akora agire icyo avuga uwo munyarwanda ameze gute ntabwo ushobora gufata umuntu ushobora kwambura abaturage ubutaka akanabasenyera akabangaza akajya gufata ubutaka ngira ngo wabuvuze ngo metero kare yabwo 2020 hari ni ubutaka bunini cyane bwatuweho n'abantu bwakwiye guturwaho n'abantu benshi cyangwa se bakanabuhinga ariko kuvuga ngo ubwegure umuntu nawe w'umunyamahanga icyo kintu aba yakoze kitanagaragarira atajya mu nteko ngo asobanure inteko ishinga amategeko ihagarariye abanyarwanda ntisobanukirwe icyo ari cyo mu by'ukuri mwumva ko nta gihugu dugifite igihugu kiruta nk'aho nka mbere ya kera cyane nyine muri biriya bihe bya kera abantu batari bamenya n'agaciro kabo batari bamenya uburenganzira bwabo ku bami nabo ba kera cyane abandi ba nyuma abenshi bari barajijutse bazi ubwenge ariko igihugu aho kiri ubu ngubu ni ahantu hakomeye cyane hari ndi mukape rero nkurikije uko abagenzi banjye babyanarije n'uko mbaduka bivuze nta gishya kirimo ibi ni byo duharanira ni byo tugomba no kurwanira kugera tubonye igihugu gifite amategeko kandi kigendera ku mategeko kiyemeje gifite inzego zikora inteko ishinga amategeko igakora ubucamanza bugakora ibintu ntibigereza ngo umuntu aze akubitaho ngo agiye gufata ibintu ubutaka bw'abaturage atware aha uwashatse agabire uwashatse afate amamiliyoni agende ashyire aho ashatse ibyo ni ibintu rwose bidashobora gukomeza kwemerwa ubwo ngubwo niba duhaguruka tukavuga tukabirwanya uwo ari we wese agomba kumenya ko agomba kuba proud y'ibyo akora kugira ngo ibintu bicike ku kibazo rero cya Musenyeri Samaragde ni no muntu mu byukuri ujijutse uzubwenge ntago menye impamvu niba rukwanga abantu bakunda ubuzima birumvikana ariko ubona ko babatishimiye hari byinshi babatishimiye hari abakabwo ko babigenda rero kuva barabonye na kardinali kardinali yabaye nkushimangira yuko igesperi ishaka ari byo bigomba gukorwa ubwo abaturage ahubwo Musenyeri abantu nabo ni kumutabariza kubera ko buriya njye ntekereza ko ashobora kujya no mu kaga kubera ko mbona ko umuntu utemera ibyo ya leta ikora nawe ntago nawe mbona babangamiye ahubwo kurutaho bumva ko ari bumana bumva ko ari bo bihangange kuba uvuga ikintu kireba n'abaturage ubukoze amakosa akabije ariko yakomeje gusobanura biriya bintu nigeze kumva ikiganiro narayimukurikiranye yasobanura ukuntu nk'amashuri uburere ireme by'uburezi bwangiritse kumva ya bagombye kuba abantu babifitiye umuti banabizi ariko kubishyira mu bikorwa ugasanga haracyari n'ikibazo ubwo rero urumva ko hakiri kumva ko leta itemerera mu by'ukuri abaturage kwisanzura ngo bavuge ibyo batekereza ngo babishyire ahagaragara bifatirwe umwanzuro bigirire abaturage akamaro ibyo leta ntabwo ibiteganya hani ifite kuzakora nge kumbona ku butegetsi bwa superi bidashoboka kuko ndeje n'amazi yamaze kurenga inkombe kuko tubivuga ni kwibazo birushaho kwiyongera kandi ko abaturage barushaho kujya mu kaga abakena abicwa abasigirwa iheruheru na kinyi covid ubu yenda tuvuge nk'abari ku byuma abagombye kuba bari ku byuma kubera uburwayi bwa covid ni benshi ariko ibyo bintu muzumve ko Kagame ajya bivuga ariko uzajya kumva umbe ngo yatanze ngo yahaye miliyoni abanyamahanga yagize gute abaturage yababwiye ati mugume mu rugo ariko abanyamahanga bo nta n'uzabapima bajye bazenguruka mu gihugu uko bashatse ibyo ukasanga ari ibintu by'agahomamunwa kuba ubutegetsi buraho gusa butarebera abaturage ntabwo twabwita ubwa gashaka bwake ba kera bageragaho bagatekereza abo bami navugaga ba kera nabo abakera cyane nabo aho bageraga bagatekereza bakumva ko umuturage ari umuturage ariko ubutegetsi turi kubona ubu ngubu ni ubutegetsi butigeze bubaho ntekereza ko butazongera no kubaho mu gihugu kubera ko bukabya gutsikamira umuturage kandi ari we bwakwiye kurengera ubwo rero hakaba ari ikibazo tugomba kurwana twese tugahaguruka abantu bose bagakora iyo bwabaga nta kwigwaza umutwe kubera ko nibi tubireka gutya nyine uwori wese bizamugeraho kandi ubundi biragaragara ko bitugeraho twese kuko aba nta bantu abo baturage ni abantu ntabwo ari abanyamahanga ni abanyarwanda bavuka mu Rwanda nk'uko twese tuhavuka ibyo rero ni ibibazo bikomeye dukomba gukomeza guhaguruka tukabirwanya twivuye inyuma nta kureba hirya cyangwa hino kubera ko ni urugamba rwa buri wese buragura kari agatsiko kagomba guhinduka nk'uko mwaza mubivuga muti ububasha perezida ahabwa bukagabanuka nibyo birumvikana bugomba kugabanuka ariko nanone kugira ngo icyo gihe kigere harakenewe izindi ngufu mu by'ukuri zo kugira ngo umuturage agire uburenganzira bwe kubera ko sinzi ko abariho kwa kagatsiko ubwabo ntabwo bashobora gutekereza bati perezida afite ingufu nyinshi muzi ko mu myaka ishize ahubwo bari bamuhaye ko ari nawe ufite uburenganzira bw'umujyi wa Kigali ngo kuwushyira mu maboko ye ndetse akaba ari we uwukoresha icyo ashatse uwugenera icyo ashatse akaba aribyo byavuyemo iriya ngaruka yo gusenyerwa kwa bamwe ubona abantu basenyerwa ntihagire umuturage ubavugira ntihagire umuyobozi ubavugira ukabasanga umuyobozi yahawe uburenganzira bwo kubakubita no kubatera ubwoba ibyo ngibyo nibyo kari agatsiko kamwifuriza rero tuhaguruke turwanye ariko dukomeze twumve ko mu by'ukuri uburenganzira buharanirwa kuko abari abaturage bafashe ibiseke bikoreye ibiseke ngo bashaka ko uriya mugabo agumaho ariko mu by'ukuri aho abagejeje ni ahantu bakomeye cyane ntawe ushobora rero gukomeza kwicara ngo aceceke kandi wabona ko igihugu cyacu kiri gushya kiri utabibona simbizi uretse n'indwara ya covid yateye ariko n'ubundi igihugu cyari gisanzwe kiri mu manegeka ubwo rero akaba ari urugamba tugomba gukomeza kurwana tutivuye inyuma Edward numva nabamvuzeho ibyo murakoze
turakoze cyane iyi ngingo yuko Kagame nyine yambura leta atera ubutaka bwa leta akajya kuba washaka kandi bufite agaciro kanini cyane k'amamiliyari iyo usubiye inyuma nyine nk'uko nari nababwiye ukareba agaciro ka metero kare muri uriya mujyi wa Kigali metero kare y'ubutaka niho ubona neza impamvu biriya bibazo byo muri banyahe bitajya bikemuka n'umunsi n'umwe kuko ni ugukubisha gusa ni imibare yoroshye ni ugufata ubutaka bambuye bariya abaturage ugakubisha n'ibihumbi 1,600,000 by'amafaranga y'u Rwanda kuri metero kare ukamenya agaciro k'ubutaka babambuye uko akariko n'amamiliyari donko nkuko tubibonye anga wenda abantu bumva ngo ubutaka ariko ntibaje hasa ngo nkutwe tuntu ngo batuyemo bacukumura bavuge bati buri ya butaka bambuye bari abaturage muri barinyahe na hariya hose bagenda basenyera abaturage bufite agaciro kare ubwo rero ngiye gukubisha ukareba uko ubutaka bugura mu Rwanda ubona ko abantu bambuye amamiliyari akaba nazo mpamvu nyine ubona igitabo ikibazo cyabo kitayikemuka kubera ko ni ibintu birimo amafaranga menshi cyane umuntu aza agasenya akantu k'akaruri akazu kawe k'umuntu woroheje bakagasenya bakakubita hasi bakamwirukankana bakamumenesha ariko aho hantu abatuye yaratuye n'ubwo yaratuye nabi ariko aha hantu atuye ubwaho ako gataka atuye yaratuyeho gafite agaciro karekare cyane urebye agaciro k'ubutaka muri ya mujyi wa Kigali rero mujye mumenya ko buriya bugome bakorera abaturage babasenyera babamenesha bagira gute bashaka ubutaka bwabo iyo babamenesheje babambuye amafaranga menshi babambuye amamiliyoni bari abantu bo muri z'abanyahe n'ahandi hose bagenda bamenesha abaturage babamenesha babambura ubutaka ngo wowe ngutuye mu gishanga ngo ugize gute babaretse bakavuga ati wowe gurisha ubutaka bwawe wigendere babona amamiliyoni kuko buriya butaka burahenda nkuko nayo mbibabwiye 1,600,000 kuri metero kare imwe n'amafaranga cyane ryose urumva rero ko hari ikintu cy'uko abafite ingufu hariya muri kiriya gihugu bafite imbunda bagenda biseriva ibintu by'abandi bakafata ibintu by'abandi ku ngufu bakabibambura bakabasunika bakabamenesha kandi ibyo bintu basizaho ngaho bikaba bifite agaciro k'amamiliyoni reka tujye ku ngingo yacu ya kabiri ariko nyine birumvikana ko ni Trump katuvuze tuti mureke iyi leta turebe ko ikintu dukora kugira ngo tuyisunike igende impamvu zirumvikana niba navuga bati turashaka gukora impinduka ku buryo mu minsi iri imbere perezida wa repubulika azaba afite ubushobozi buke cyane ku buryo adashobora gukora amarirwa nk'ayo akora ubu ngubu nizera ko noneho abaturage bazabyumva kubera ko noneho bafite ingero zifatika z'ukuntu iyo umuperezida afite ububasha bw'umurengera inteko itamukontorora ubucamanza butamukontorora donc we ari we ukontorora ibintu byose akora ibyo ashaka ibyo amafaranga yahaye Arsenal mwarayabonye biriya ahaye bariya abantu mwarayabonye ajya aterura miliyoni akagera kwihuwa ashaka biriya ni ibintu biteye ubwoba ariko rero ubwo impamvu nyine inabigisha kugira ngo mumenye ko hari ikintu kigomba guhinduka kugira ngo ubutaha turaye utegekwa n'umuperezida udafite ubushobozi nako udafite ububasha bw'umurengera umuperezida inteko ibasha gukontorora ubucamanza kwa bwabasha kumukontorora uwo niwe umuperezida dukeneye kubera ko ntabwo yatinyuka gukora amaro ariko nkariya Kagame akora mbo nyingo yacu ya kabiri turareba muri makeya ni inkuru za Himbara ebyiri we ntabwo turi buzijye ngo tuzinjiremo cyane nuko bazashaka umuntu wazobereye mu bukungu ibintu akabisobanura ko ni ibintu biteye ubwoba hari inkuru zimaze iminsi zisohoka zerekana ko Kagame afite ibibazo by'ubukungu nk'inkuru ya Himbara hari inkuru ya Himbara yasohotse yavuga ko kubera ko ngo imfashanyo zagenewe u Rwanda muri 2020 ngo zatinze kuza Kagame ngo yabuze yananiwe kuba yabasha kwishyura imyenda donko ikaba ari impamvu ituma atabasha kwishyura imyenda kubera ko imfashanyo zahagaze ariko ngiye nkibaza impamvu zahagaze muri 2020 ni kubera covid ni ukubera ari amarorerwa yakoze yo kwica bari gushimuta ba Rusesabagina no kuba yarishe bakizito kubera iki ibibazo atangiye kubigira mu mwaka ushize aho ngaho niho hari akabazo bo ikindi muzi neza ko yari umuntu ukunda kuvuga ngo ntakeneye mu ifashanyo z'amahanga ngo y'abantu ngo amahanga gufashije ngo biriya bihugu bigufashije ngo biraza bigatangira kukurunguruka bagutegeka bakubuza kwicira abantu bawe bakubuza ngo bagutegeka kubahiriza uburenganzira bwa muntu ngo kumva ko muzi ko kenshi ya Ndumba Gatete akiri ministre wa finance yajyaga ahunda kuvuga ngo mu minsi ingahe tuzaba dufite budget itagira imfashanyo ngo amafaranga yose dukoresha ngo arembere mu gihugu ariko ubu ngubu rero nubwo yavugaga gutyo byari kwirarira ubungubu ngo bigaragara ko muri 2019 ngo Kagame imfashanyo ziva hanze zari 59% z'amafaranga leta yisohora ikoresha zari 59% kandi ugasanga icyo gihugu gikoresha imfashanyo nyinshi ugereranyije n'ibihugu byose muri South Africa muri East African Community ugasanga u Rwanda nirwo rukoresha imfashanyo nyinshi rukenera imfashanyo z'amahanga cyane kurusha ibindi bihugu ariko barangiza akajya hariya akirarira ati nge nta mfashanyo dukeneye bari abashinzi baje baratugenzura bakaturunguruka bakatubuza kwicira abantu bacu bakaduha kondisiyo y'ibyo tugomba gukora ibintu nk'ibyo ngibyo urumva rero ko ni namagambo bayivugira ariko imfashanyo arazikenera cyane harahantu rero kagahimbara yabajije ati umwaka utaha 2022-2023 kwagomba kwishyura miliyoni 400 z'amadolari kubera iriya myenda yagiye afata noneho bizamugendekera bite ninde uzamufasha kwishyura ziriya mfashanyo nakuba ziriya nguzanyo ninde uzamufasha ahangaho ni ikibazo gikomeye ikindi muri izi nkuru zahimbara umuntu yavuga inkuru nanone irenteretsa nuko yavuze ko Kagame ubungubu ngo yemereye SME iri ya IMF cyakigira mpuzamahanga itanga imfashanyo ngo yakemereye ko ngo noneho ngo ibigo bya leta byose bizajya bitanga guhera muri 2022 ngire ngo mu kwezi kwa 12 ngo mu mpera za 2022 ibigo bya leta byose bizajya bitanga byerekana ukuntu bikoresha umutungo wabyo mu buryo burimo umucyo kandi na leta ngo ikageza itanga raporo yerekana ukuntu ikoresha amafaranga y'abaturage ahangaha rero umuntu akibaza ati niki cyahindutse ko Kagame afite ibigo byinshi yibiramo ndetse mwabonyeje ubundi cya kinyamakuru kitwa The Chronicles cyatanze urutonde rw'ibigo byinshi cyane ngo bitemerera umugenzuzi w'imari ya leta kuza kubigenzura ngo icyo bakora ngo nukumwohereza akaraporo bakakamwohereza mu biro aribo bigenzuye cyangwa se bagashaka umuntu wundi wenda abanyamahanga cyangwa abantu bari hanze baba prive akaba baza kubikontorora baza kubagenzura noneho bakavuga ko ngo bagenzuwe ariko umugenzi w'imari ya leta ubyemerewe ufite ububasha ntibamwemerere kuza kubagenzura ariko wumva ko niba abantu bakora ibyo ngibyo ntibabahane bigatambuka nuko ko bafite bashyikiwe na Kagame ntabwo bavuga ngo ikigo cyawe utegeka ntabwo wemera ko umugenzi w'imari ya leta agikandagira murumva ko ubikora ari uko ari Kagame wabikwemereye ibyo ni ibintu byumvikana hari ibigo byinshi rero bitajya bikontororwa umuhere kuri za Rwanda ya ngo za RSSB n'iki byose na za banki nasiyo ibigo byinshi bitajya bikontororwa umuntu atazi ibiberamo amafaranga abanyereza ngahe bashora ngahe bunguka ngahe ibyo bintu nta muntu umubizi kubera ko niho habera amanyanga ya Kagame noneho rero kubera ko wenda ubungubu niko umuntu yabivuga afite igitutu cya FM gikomeye cyane noneho ubungubu yemeye ko noneho bazajya baza ngo ibyo bigo bigashyira ibitabo hasi bakarambura ibitabo bakareba ibikorerwamo bakareba uko bicunga umutungo wa leta n'ibiki byose urumva ko ni ikintu cy'igitutu bamushyizeho gikomeye cyane ahubwo umuntu akibaza ubushobozi asigaye twizere ko kubera icyo gitutu barimo kumushyiraho FM iri kumushyiraho noneho tuzashyira tukamenya ibintu baduhishaga biriya bagendaga bibiramo amafaranga ya leta batemerera ko umugenzi w'imari ya leta batamwemerera kujya kubikontorora inteko itazi ibihabera mbega ari akarima prive ka Kagame umuntu adashobora kujya kurungurukamo twizere ko tuzamenya ibihabera tukamenya amarorerwa habera tukamenya ukuntu wenda bagereza umutungo waho noneho bigiye kujya ahagaragara ariko ikibazo nyine ni ukubona umuntu yima abantu basorera igihugu abaturage batanga imisoro bavuga ngo baranamutoye gisinde baranamutoye akanga kubereka uko igihugu gikora uko ibigo bya leta bikora akabahisha none ahubwo akaba agiye kuramburira ibitabo abanyamahanga abanyagihugu be batazi yarabangishye none abanyamahanga kubera igitutu kubera ko afite imyenda myinshi baravuga ati turakuguriza ariko nawe urarambura ibitabo tumenye ibyo ukora none ubu byose ibyo bamutegeze byose asigaye abyemera ubu abanyamahanga nibo bagiye kujya bamenya uko ibigo byo mu Rwanda bikora uko amanyanga abera mu Rwanda yariyo ariko abanyarwanda mu by'ukuri ntayo bazi barabangiye ariko igihe kirageze kugira ngo nyine igitutu cy'amahanga nyine Kagame atabasha igitutu cy'amahanga kitume agaragaza ibyo yarahisha abanyarwanda bigiye hanze reka ndekere aho ngaho mpere kuri mbaduko ijambo ryawe alo mbaduko uratwumva
yego ndabona
mbaduko uyu uratwumva
yawa
ndimo ufite igitekerezo kuri ingingo ya gitanga tugakomeza
gitoya kuko byose wabivuze ibyo nashaka kuvuga wabivuze kandi bivuga neza nakongeraho utuntu dutoya cyane wabivuze yuko nyine u Rwanda rwananiwe kwishyura imyenda muri uyu mwaka ushize cyangwa n'uyu nguyu bagomba kubona imfashanyo ya miliyoni 220 z'amadolari yatinze kuza niyaje uri kubaza ngo ese ngo byatewe n'iki nanjye ntabwo mbizi ariko ntabwo byantangaza ko nshobora gukora speculation nkavuga ngo byatewe n'iki navuga ngo icyambere nuko coronavirus yatumye ubukungu buhungabana ku isi yose cyane cyane mu bihugu byo mu Burayi cyangwa byo muri West kubera yuko byise ku baturage cyane cyane ariko ari abahakana corona ari abayemera ari abemera gukingirwa ari abadakingirwa ari abo bingingira gukingirwa ari abo kugira gute ari abo basuzuma ibyo byose byatwaye amafaranga kandi iyo babwiye abantu ngo guma mu rugo uzi ukuntu bigenda amafaranga ashirira entreprise zitari gukora kompanyi nkazi zira urebe nk'ahari bakora nk'aho mu Budage ari hose bakora amamodoka bakora ibiki kandi Ubudage ni igihugu cy'exporter byose byahagaze cyangwa urebe Lufthansa yose indege zose zipakiye hanze hasi yanagiye no kureba ukuntu cyangwa nabonye ikiganiro kuri televiziyo ukuntu bihenda ukuri indege bagomba kuzitaho biriya bintuza bya biriya biriho moteri bagomba ku cyane cyane muri veri bagomba kubi n'ibintu birebire bikomeye cyane bagomba kwantorotona indege ntabwo iparika gusa ngo wigendere reka da bagomba no kuza kuzishyushya no kuzitwara zikaguruka zikadekora zikongera zikagaruka ibintu rero bihenze antorotiye ibiki byose ni ibintu byahenze ibyo bintu rero ngo ugiye kurishahira ku rugo cyangwa ugiye gutera uburezi arabwibanza bagombye kwita ku baturage babo kimwe n'uko bigaragara ko inkingo muri Afurika ni nkeya cyane ku buryo na buriya shefu wa OMS n'abandi bose n'abayobozi numva na secretary general wa UN baravuga bati ntabwo muri kwita ku bakene ntabwo muri kwita muri Afurika kandi muri UN hari itegeko rihari rivuga yuko hari ibihugu bikize bigomba gufata zero n'ibice 70% by'umusaruro mbumbe bikajya bohereza muri aid and development mu bihugu bikene rero ntabwo biri gukorwa ntabwo babyitayeho ntabwo bari kubikora ku buryo rero nkeka ko ibihugu byabanje byita ku baturage babo cyane cyane ko batorwa bakeneye kuzongera gutorwa kandi avec amafaranga ya covid nabo bose bafasha abo bisangaho abo babona bumvikana hose ku isi yose niko byagenze nubwo hano wenda mu Burayi cyangwa muri demokarasi biruhije gukora amanyanga ariko barayakora nayo wenda gahoro gahoro cyangwa kuri pourcentage ntoya ubwo rero nge nkaba nkeka ko ntibintangaza yuko amafaranga u Rwanda rutayabonye naho ko ngo babeshya bavuga ngo ntabwo bayashaka ibyo ni ukubeshya nagiye batubeshya buri munsi ibyo nta nubwo nabyimenyeza nabyemera kuko umugani wa Dr. Himbara yagiye abyerekana kenshi yavuga uko iwe azi kubisoma azi kubishaka none agatwereka aho kuri guherereye ariko kuba gatete bavugaga agenda ngo n'amafaranga nta yede bakeneye na budobe yeze kuvuga ngo turabeshya ngo turakabye ngo aid exterieur ni ntoya cyane ariko biragenda bigaragara ko atari byo akandi kantu nakongeraho nuko kaga yabeshye ngo ntabwo azi Dr. David Himbara abamvuga mu kibuno cy'icyo nyuma cya semanuka uti kubera iki Dr. David Himbara yakoreye kaga imyaka 6 ntabwo ari umuntu bahuriye ku kibuga cy'indege ntabwo ari umuntu bahuriye bagiye kureba umupira ntabwo ari umuntu bahuriye mu ruzi ntabwo ari umuntu bahuriye kuri gare bakoranye yamukoreye imyaka 6 ikindi nanone inyandiko zarazikurikirana kuko babirwa bazijoga bamunega bamugira gute bamusebya babikurikirana buri munsi isaha ku yindi ubwo rero kuvuga ngo ntibamuzi nabyo ni ibinyoma ariko iriya leta ni kuyikora niko iteye niko yamye izari navaho ariko ihakana byose numva aricyo nabivugaho ahubwo noneho nabaza nti ese ahubwo nibambwira bavuga ko Dr. Himbara ariwe bagiriye inama zo kugira ngo bubake iriya ndaro bari irigiye kunana kubishyura miliyoni 400 z'amadolari ariko nabyo ni numva kugeranya kuko sinzi ko umuntu abona aho byanditse rimwe na rimwe wenda biragaragara ariko ubundi ntabwo transparency hariya mu Rwanda ni ikintu cyabuze cyazimiye cyaracendereye completement kandi bitewe n'iriya leta ihari ibikora kandi nkana kugira ngo nyine gavure kaba nanabaza nese ahubwo niwe bagira inama ngo bagure ziriya ndege zihenze cyane kandi kuri bizinga normaloma abandi bantu bashyira mu gaciro bashobora kugura indege ijyamo imyanya 100 cyangwa ukagura indege ya Ocasio ikoze imyaka 2-3 icyo gihe aho kugira ngo niba yaguraga miliyoni 100 ushobora kwibona rwose kuri miliyoni 60 nk'uko n'imodoka yari nshyashya yaguraga 50,000 by'amayero ukayigura imaze umwaka cyangwa imyaka ibiri uretse kuba atari igitonore atari cyashya ariko nta kintu bibuze ibikora byose ku muntu ushaka gukora business atano wifotoza ariko buri hari abamushutse bakuyemo yabo n'abakuramaye hanyuma abanyarwanda nitwe tuzabyishyura byumvikane hanyuma kwishyura rero ya myenda ngo bizagenda gute genda nabona nta yindi chance afite nta bundi bushobozi azabona kereka kujya kwiba muri Congo nkuko n'ubundi ibintu byinshi babikura muri Congo niho ubukire buturuka niho ibintu byinshi biriya bigenda kuko byose bigenda nyine manyanga bizava muri Congo niba nabyo bazajya kubyereka IMF ntabwo mbizi ariko genda nabo nta handi bazayashobora kuyakura nicyo nabivugaho ikindi nawe navuga nuko nkeka ntabwo nabihamya ntagihamya mfite ko kaga abangurosakiso bari baramutetesheje cyane baramukabiriza baramurera baragira gute yanga gucuka yanze gucuka rero n'umwana yanze gucuka babigeze gute iwacu mu giturage bazana bakajya bafata kwibere bakajya bashyiraho amantuza ibintu birura umwana yakumva yimururira none ukagira ukagenda ibere akazarereka akarivaho akigendera undi waje mu wundi mukurikiye akaba ari ubona ibyo be kaga rero yanze gucuka none abangorosagusa bamaze kumuvumbura ibinyoma bye bamaze kubirambirwa nibwo atangiye kujya kuvukama n'amaguru ane kwa Macron aho bizamugeza simpazi tureka tubiteje amaso ariko uko bigaragara nuko abantu benshi bakoranye bamuzi bamushyigikiye bamukingikiye baba batangiye kujya bamuvaho gahoro gahoro noneho rero ku isigaye wenda ndangiza ni ukuntu nyine yemeye ko ngo azakora transparence hanyuma IMF ikajya imukontorora okay birashoboka yabyemeye ariko imvugo ntabwo ariyo ngiro kaga ibye nzayibara mbibonye icyo ni kimwe ikindi hari akabazo na Dr. Himbara yibajije avuga ati kaga yemeye kuzajya atanga raporo kuri IMF aho kwiha gutanga raporo ku banyarwanda akorera cyangwa leta ye ikorera kuko leta ye ikorera mu izina ry'abanyarwanda niko bavuga ari leta leta n'abadepite n'abasenateri n'abaki bose bakorera abanyarwanda nibo bagombye guha raporo ubundi ubundi ivugwa niko bigenda buri gihe ibintu bya bije ya leta cyangwa bije y'ahanaha abaturage bakajya bakayireba ubundi byose biri no kuri internet bakabibona bakabireba bakaba bagira n'icyo bivugaho bakanabinenga bakanavuga bati murasesagura cyangwa ibikuki mu bikora ibisi ngombwa cyangwa bakavuga bati infrastructure z'ubacu ntabwo muri kuzitaho none muri kugira gute ibi ntabwo tubyemera ubutaha ni mureba nabi ntabwo uzabatora bo rero nyine nkaba navuga nti impamvu uyu mugabo yemeye gutanga raporo nyine kuri IMF ntabwo ari ubushake na gatoya nkuko nawe bivuze igitsure imyenda imugeze kure ariko ndakeka n'ubundi sinzi ndi kuba azakomeza kumuha iyo myenda ariko nuko igitsure cyo kirahari bakaba babona bamaze nabo kurambirwa ukuntu u Rwanda rusesagura bakaba bavuga bati noneho ni ugucungira hafi cyuko mbibona ni nk'uko ihene ikubagana intama ikubagana bayishyiraho umugozi bakashyiraho kanuza bakajya bakurura kugira ngo bakayihareyo itarengaho nawe ndakeka ariko bamubwira bati nitwagasopo duto dutoya bari kugenda bamuha bamubwira bati urakabije amafaranga twaguhaye nge ndakeka kenshi nubwo batabivuga cyangwa bitagaragara ariko nuko yakoresha nabi n'ibindi bihugu nabyo bikeneye bigize gute cyangwa n'ibihe byo muri Afurika ntabwo bakoresha amafaranga kuriya usange barakora ibintu by'umurato by'umurimbo ariko bitagira icyo bimara abaturage kandi ubu ngubu noneho nk'inzara yaratunguye mu Rwanda byakubitaho na Covid noneho bikaba ibindi ku buryo rero aho agenda gufunda imitwe hose ndakeka bamubwira bati ariko bite amafaranga yakoresha gute bakaba basanga rero agomba kwisubiraho bakaba bagomba kumufungira hafi kugira ngo barebe ko wenda yo bashoye azagaruka kuko nkeka ko abashoye amafaranga nabo baravuga bati turashaka ko bazatwishyura bakaba babona rero ko iyo nyishyu nako ubwo bwishyu butazaboneka akaba ariyo mpamvu bari kuvuga bati tugomba kumucungira hafi nikumva ariko ubundi yo kuba inshingano y'abanyarwanda n'abanyarwanda ko bazajya bahura guteka bigurutsa bihungisha bavuga ngo ntireba gusa inkora politike nabyo ni ubudasa rwose nta handi bigenda gutyo rwose ku gihugu bagiteye imirwi ugasanga nyine bari kukihera uriya mugabo ngo Masai bari kukihera abandi nanibutse yuko kaga yahaye amasambu muri ziriya za mu turere twa East North East yabahaye Howard Buffett yamuhaye imirima yo guhingamo abwiye abanyeshuri bavuye kuri bari kwiga muri Israel ngo bajye kumuhingira ku buntu abana baragarama nibwo Kagame yababwiye ngo ni inyana zimbwa ntabwo ari bishyashya rero ntabwo ari ubwa mbere abikora ni ibintu bikomeza bigenda byisubiramo byiyagarava abanyarwanda rero tukabyihorera gusa tuvuga ngo ntabwo dukora politiki ntabwo tugira gute hanyuma akagenda yabona ko bigenda byoroha nibwo agenda akomeza uko agenda byoroha niko agenda akomeza ubutaha byose azabitwara n'abanyarwanda bajya bagurisha noneho bajya baza nk'uko yavuze ngo baza bakakubita katerpirari ku byose bagaterura n'ubundi niko bizajya bigenda bazajya baza bafate n'abaturage ibiki byose byari birimo n'abana n'abagore n'abishwa n'abakuze bose bajyane nabyo bagurisha ku buryo rero ni inshingano z'abanyarwanda ni inshingano zacu yuko tuvuga ngo turabyanze hanyuma igihugu kikayoborwa na bene cyo ikindi mwavuze ndangiza nuko mwavuze ngo perezida azaba ari azamugaruriza amategeko cyangwa bazamuyango ntabwo azagira ingufu nyinshi cyane njye ntabwo aricyo kibazo mfite na gatoya ahubwo ikintu muri Afurika tugomba kwiga tukakiga tukakimenya twabishaka tutabishaka byaba birura byaba bigize gute ni ukubahiriza amategeko imbere y'amategeko amategeko ari hejuru ya byose ntawe yasumba icyo kintu abanyarwanda umunsi bacyumvise ntibazongera kurwara indwara ya hututsi ntibazongera kurwara indwara ya kiganduga ntibazongera kurwara indwara ya umuzungu umwirabura umuhinde umuki iyo ntabwo bazongera kuyirwara umunsi bayikize niba batabizi batagize gute bazajye mu bindi bihugu bitegereze barebe uko bigenda barebe uko bikora ese bansobanurira gute ko njyewe ndi gakara hano bampa uburenganzira bwanjye wabivuga gute kufirirwa tubeshya tugira gute ibi nuko baguma imbere y'amategeko abantu turareshya bakatwubaha n'uwo gakara ni umuntu bo barabizi barabyubahiriza abanyarwanda umunsi babimenye bakabicengerwa hano ikintu nize hano cya mbere na nize kigira hano ni ikintu cyo kwiga ngo please ntabwo nari mpize ntabwo nzi kuvuga ngo please narazaga ngo ugafata ikintu nkigendera umuzungu yaza kumpa ikaramu ayimpaye ndayifata hanyuma ngiye kuyifata arayigarura ayisubirana arambwira ati kuki utavuze ngo merci arambwira nari kubivuga maze kuyima ati no abirabura ndabaza ntabyo bari kuvuga murakoze
nta yari yaraducengeye niko halo baduko
ariko yarayimpaye nyuma yaho yarayimpaye gusa yarambwiye ati mujye mwiga kuba kugira umuco w'abantu niyo kintu nshaka kumbwira nta nubwo yaranze yari n'umubiri yari nayo twari kuri gare d'imide nta nubwo ari na hano narinde ariko ni ibintu byerekana gusa imico n'ibiki byose umunsi abanyarwanda twize kubaha amategeko ikibazo kitarangira cyose murakoze narangije
urakoze mbere uko mpa ijambo Jean Pierre hari iyo mbonye Kagame agenda akarahira agapfukama akarahira imbere ya FMI ati rwose tuzafungura ibitabo ibigo bya leta byose bizajya bimurika uko bikoresha umutungo wa leta mu mucyo n'iki byose muri transparence na leta izajya ibikora igitanga raporo y'ukuntu icunga umutungo wa leta umutungo w'abaturage ukoreshwa n'iki byose mu mucyo njye mpita nkubita akajisho kuri za raporo z'abashyaka ngo bya bintu bavuga muri RGB ngo byerekeye ngo transparence imiyoborere myiza muri RGB abantu bavuga ngo ngo imiyoborere myiza ngo transparence ngo imiyoborere inyuze mu mucyo ngo amanota 99% ubwo ayo manota bayavanaga he niba koko leta y'u Rwanda yemera ko ibigo byayo kandi ni byinshi cyane bidacunzwe mu mucyo bicunzwe nabi bagomba gushyira hasi ibitabo bakongera gutangira bundi bushyashya bakiga gukorera gucunga neza ibya rubanda bagacunga ibintu mu mucyo nk'uko FMI ibishaka ibisaba kandi niba yarabisabye ni uko nyine yari izi ko ibyo bintu bikorwa nabi ayo manota ashaka yahaga imiyoborere myiza ngo urwanda rutunzwe neza imicungire myiza imiyoborere myiza ibintu biri gukorera mu mucyo amanota 90 ayo manota bayavanagaye umba rero ko ibintu byose no kubihigiye gusa urabona ko bire ibintu bajyaga beshya ngo imiyoborere myiza byose ni 0-0 bo Jean-Pierre Jamon Diago
urakoze cyane Edouard mbanze ngushimire nshimire na mbaduko ibintu ni byinshi ibintu ni byinshi byerekeranye n'uburyo Kagame akoresha umutungo bira ibintu by'umutungo mu gihugu cy'u Rwanda yabyize ibyo nkuko naratangiye mbivuga ariko tugarutse kugira ngo abe transparency ku mitungo akoresha hariya mu gihugu kuba nizo za FMI zitakimwizera bira na za World Bank zigiye kuzamo nazo zimubaze kubera ko ibyo amaze gukora ni byinshi kandi we yumva mbese kamere y'uriya muntu ubutegetsi bwe iteye ukundi bimumva ko ngo bo bakorerwa ibyiza gusa ariko bo ntibakorera abandi ineza ibyo dukunze kujya tubivuga ahavuga ngo yenda ngo Buganda ngo bufite abantu bamurwanya ariko we yaba afite abarundi barwanya Burundi akumva ko ngo kubagira we kuri we nta kibazo aho ngaho dukunze kubivuga aho nyine abagaragaza yuko we ngo ari umuntu ugomba kubaho ariko ntiyubaha abandi ugasanga ni ikibazo gikomeye ariko urebye nko kugira ngo batangire kuba banemera ko icyo kintu kigomba gukorwa ngo bajye berekana nyine abahe abaramburira ibitabo bereka uko umutungo ukoreshwa ni uburyo bwerekana yuko nta kizere bakimufitiye of course ntago azabikora nabikora zanabishye ariko ni ikigaragaza yuko ikizere bari bamufitiye yarabivuzeho mbaduko avuze kuri bya Anglo-Saxo batakimufitiye ikizere ni ibintu bimaze kwigaragaza cyane cyane kubera ko amafaranga bimaze gusobanuka neza amafaranga yashyira muri biri avuga ngo muri security ngo y'igihugu mu mutekano ubona ukuntu ibintu byo guspyinga ukuntu byaje urabona ni ibintu byavuba ariko yenda bo bari baranabibonye mbere ntibabitangaza hanyuma no bina biri by'umuntu byo kujya gufata abantu nyine nka kuri yafata abantu nka ba Rusesa bagina kujya kumenya ngo kanaka avuga iki mu bihuguru Himbara nka Himbara uri muri Canada kumugenza kumushyiraho ingenza iki twagiye twumva abantu benshi yewe nko mu gitabo uyu Mikararonge kiriya cya Do Not Disturb nabwo yarabivuze ati ari nk'umuntu yakagombye kunyica ariko ntabishoboye ariko tutavuga ko Kagame n'umusaza atabigerageza ibyo ni ibintu rero abantu bose bamaze kubona yuko amafaranga ahabwa atayakoresha mu mibereho y'abaturage abaturage bararira nta mutekano bagira nta n'umutungo bafite noneho uko kurira kwabo n'utwo bafite ahubwo aratubambura ibyo twavuga by'imisoro y'ubutaka urumva iyo ari gusoresha imisoro y'ubutaka bakongera bakanatanga ngo n'amafaranga y'umutekano buri muturage w'umunyarwanda agomba gutanga ibyo byose birigenda bikagenda akayashyira mu bintungo by'umutekano ari byo twumvisemo biriya bya Pegasus biriya byo guspyinga abantu atangamo amafaranga menshi cyane kera twajyaga tuvuga uburyo yirirwa akora ingendo zitafite icyo zisobanuye ibyo byose ni ibintu rero byinshi cyane twatangiye kujya tuvuga kera cyane nk'abantu muri opposition ariko amahanga mu by'ukuri ntabyumve ariko noneho bakaba batangiye bamaze kubibona ko atari wa muntu bakwiye gukomeza kwizera kubera ko hari byinshi bamubwira bati kora ibi ngibi umugabo akiyemera akerekana ko ari umunyagitugu ari umuntu udakorwaho ubwo rero wigize indakorwaho ku muturage uzi ko yenda niba hari amafaranga menshi yavaga mu gihugu Amerika mu gihugu nk'Ubudage mu gihugu nk'Ubwongereza ibihugu byose abawisite bose muri rusange urumva ko ni amafaranga menshi cyane kandi mwibuke ko nta mu kwezi hari igihe twumvaga ngo rwahawe ngo miliyoni 50 miliyoni 100 miliyoni zingahe buri kwezi buri byumweru bibiri byumweru bitatu uko bigenda bishira ayo mafaranga yenda tuvuge yuko amenshi yenda yishyuraga niyo myenda nayo mafaranga yafushaga ubusa hirya no hino mu ngendo n'iki ariko noneho bigiye guhumira ku mirari icya kizera abaturage bari bamufitiye kiragabanuka kurushaho kubera yuko ntazakomeza kubirataho kuko burya iyo urambuye ibiganza uti nsaka niba nakwibye urebe icyo nakwibye ugitware niba ntakwibye nabwo ndeke ariko ubwo urumva bwa bwigenge yarafite bwo kuvuga ngo kwikoreramo mu mwisanduku y'igihugu yakagombye kumva yuko buri kugenda bugabanuka abo yabwiraga ati mukore ibi mukore ibi nta habinyujije nta tari itegeko nshinga rya bitegetse ukumva ngo bagiye kuzana umuntu runaka bamuzanye n'indege bagize gute imaneko zigenda kwabo bantu ziba zishakisha zijya kwica cyangwa se kubahemukira ku buryo ubwo ari bwo bwose kuri bavuga ngo ni ukubahutaza biriya byose bigendaho amafaranga rero ntekereza ko amahanga amaze kubisobanukirwa akavuga ati uyu muntu dufasha ni umuteroriste kandi baba bazi ntugire ngo n'abariya ba Saddam Hussein barabanje gukorera ibi bihugu by'ubuhangange neza ariko nyuma yaho bagasanga yewe n'uyu mugabo Kadafi nibwo tuvuga ko yari umuntu umwafurikaniste cyane ariko nawe yabaga afite imitungo myinshi kandi akorana neza n'aba wa West nyuma bakaza kumwigarika ntabwo ari no kumwigarika deja baba nka Kagame we ni ubuswa bwe ni ubwirasi bwe ni ubugome bwe cyane cyane kudakunda abaturage akumva yuko ngo azabana nabo bazungu akumva yuko ngo ari bo bantu be urabona yuko byose bamaze kubishyira hanze kubigaragaza ko n'ubundi abaturage b'u Rwanda barakomeza bagakena nubwo izo miliyoni zasohokaga ngo zo gufasha u Rwanda yaba inguzanyo yaba impano se ariko mu by'ukuri abaturage ntaho bavuye ntaho bagiye kugeza ubungubu ubukene buracyakaze kurusha uko bwari bumeze ahubwo uretse kubagenda abereka nka nk'iriya convention center iyo nzu rero ntago abari abaturage nta n'umwe uyirarira nta n'umwe ushobora kuyikuraho akavungukira gatoya ngo agaha abana bararire ibyo byose ni ukwirata cyane cyane ikibi kiri hariya yenda twavuga Kagame yubatse ni ubwo bwoba n'urwikekwe mu Banyarwanda ubwo twavugagaho imitungo ijya kuba nta tangazamakuru rihari ryigenga rishobora kuvuga riti ikigo iki n'iki gikoresha amafaranga angana gutya iki kintu gikorwa gutya buriya ni ikibazo gikomeye uzi ko gufasha itangazamakuru mu Rwanda ntibihari ni amafaranga bariya tubona bakora kuri za YouTube nibo bagerageza kwibonera ifaranga bakagerageza gutangaza inkuru zigera ku baturage kandi zikabatabariza igihe bari kurengana uwe rero yarabaretse bararengana ibyo tangazamakuru ibyitwe ko ari irya leta ntizigera wumva umunyamakuru w'igihe cyangwa rushyashya utabariza umuturage urengana hariya mwakira gihugu ibyo ni ibintu bikomeye rero cyane aba bazungu bagomba kuba bamaze gusobanukirwa niba abamaze kujya bakoresha YouTube bakavugira abaturage bikagaragara ko abaturage bari kurengana na mbere hose ibinyamakuru bya leta nta nkuru bishobora gutangaza kugira ngo umuturage arenganurwe yaba arenganuwe n'umuturage mugenzi we yaba arenganuwe n'ubutegetsi ibyo byose bikwiye kujya hanze ibi rero noneho n'ayo mafaranga akoreshwa mu ntibagakwiye kureka ngo wa IMF iba ariyo yikorera igenzura ry'uko ayo mafaranga akoreshwa n'abanyamakuru bwabo yari imishingije amaproje y'iki abanyamakuru bigenga barayitangaza bakavuga n'imitungo izagendaho bakabisesengura ugasanga n'itangazamakuru rirafasha ubuyobozi mu by'ukuri kuyobora amahanga akakugirira icyizere buriya rubira bavuga ngo zandi umunyarwanda ngo ibintu ngo made in Rwanda ngo ibintu byabo ngo twihariye ntabwo igihugu ntabwo u Rwanda rushobora ntabwo ari igihugu kikirwa ntabwo bishoboka kugira ngo rukore rwonyine yewe n'ibihugu baturanye bere kumvikana noneho n'iby'amahanga ibyo ngibyo ntabwo bishoboka muri iki gihe tugezemo cyane iterambere n'iri koranabuhanga nyine rituma umuntu igihugu icyo ari cyo cyose kiba depanda ku kindi ubu nubwo tuba tuvuga n'ibihugu bikomeye nabyo ibikennye ibyoroheje bidahari n'ibikomeye nabyo nta bukomere buba bufite buri gihugu rero kidepanda ku kindi naho bariya ba Kagame bashaka kwigira ngo banyamwigendaho akavuga yuko ngo yayobora u Rwanda ngo rw'abanyarwanda okay ni rw'abanyarwanda ariko se abanyarwanda ntabwo bazaguma mu gihugu kimeze nk'akadomo ntabwo bishoboka ngo ufunge imipaka ngo ubundi ntibazajya i Buganda abanyarwanda ntibazajya i Burundi ngo utangire ureme abanzi batanariho abanyarwanda baheze mu gihugu ibyo ni ibintu bidashoboka rero aya mahanga nayo yarabireba akavuga ati niba naba kapitaliste bashaka no kwagura nabo n'amasoko yabo niba ugerageza kwifunga ntugirane cooperation nabo muturanye urumva nabo bazavuga bati hariya nta soko tuzahabonera kubera yuko ntabwo ari hagari ntabwo hagutse hanyuma n'amafaranga boherezagayo agomba kuba makeya kuko ntushobora kwibaza ikintu nk'u Rwanda rushobora gupfa n'u Buganda gishobora kumara umwaka imyaka ibiri batarumvikana ngo uvuge ngo ni ikintu kiri normal abaturage ubwabo barumvikana abaturage ubwabo bagakwiye guhahirana ni ibintu bisanzwe ariko kumva ngo mu president w'u Rwanda ngo ni Uganda ngo bari mu bibazo binibi baranekana ibyo ni ibintu biri bizari nta muntu wo mu West nta muntu wo muri iki gihe tugezemo wakwiye kugira ngo abyiteho ngo akomeze amukomere yombi ngo amwereke ko azakomeza kubona ifashanyo nk'izo yabonaga cyangwa se n'inguzanyo byose ibyo ni ibintu ahubwo uzongera kumva sinzi niba hari umazi haruherutse kumva bariya bakarara kamanzi bazanaga biriya bya doing business nayo subi inyuma cyane ibyo ni ibintu byinshi bizajya bigira ibibazo kandi icyo gihe bajyaga berekana ko ngo bari kwisonga ubwo ni ibintu tuzakomeza kubona kandi bizakomeza kwiyongera cyane ko n'ingorane nyine n'isi iri kugenda irushaho kuba kugira ingorane nyinshi kandi ntizishobora gushira ahubwo zigenda zikurura n'ibindi ubu nubwo tuvuga COVID ariko nyuma yayo ingaruka zayo nazo zirakomeye cyane ku by'ubukungu cyane cyane kurusha kuba ubwayo yari bari bahanga abantu bari bahanganye nayo so ubwo rero nge muri make nkabona yuko igihugu cyacu kigeze ahantu habi tuba turarwanira kuvuga ati ubutegetsi buhinduke nicyo kigenzi utari mwiyo nzira kabisa w'umunyarwanda akitekerereza ibindi bintu mu ntago turi kumwe ubutegetsi bugomba guhinduka abanyarwanda tukagira ubwigenge tukagira uburenganzira ku gihugu cyacu tukagira uburenganzira kubo tubana niba umuntu agize ubukwe niba umuntu apfushije umubyeyi cyangwa uwo bafitanye isano hariya mu gihugu akajya kumusura yisanzuye ibyo ni ibintu tugomba guharanira uwo muntu wifuza ibindi ntareke ngo dukore iki gikorwa ntago mu by'ukuri twakwiye kumutaho igihe tugomba kugerageza tugakora ibintu bituma tugira uburenganzira nk'ubwo abandi bantu bo ku isi bafite mujya mubibona abaduturanye abagande abarundi abahe bose kujya mu gihugu cyabo nta kibazo bafite baragenda bakagaruka bareba Nigeria tuba tuvuga nta kibazo bafite yewe ariko u Rwanda murabona n'agaterera nzamba no ahubwo nibo baza hanze ngo guspyinga kureba ibyo abanyarwanda bagenzi babo barimo kumenya ababana n'abandi bakora ibiki ibyo ni ibintu rero biri bizari tugomba kugerageza kurwanya nk'abanyarwanda tukivana mu kintu cy'umwijima FPR yadushyizemo ndumva ari ibyo navuga ariko ibintu ni byinshi ariko tugomba gukomeza gukora kubera ko diplomasi iri ya FPR ikina tugomba kuko dushoboye ntizongere kuzamuka kubera ko igeze aha indimuka nkaba narangiziriza aha rero mbashimira mu by'ukuri
dushyiraho ingingo imwe turayihutisha Jean Pierre donc ni ingingo rero na COVID
naho n'ibyo nagira ngo mvuge ubwo turakomeza
okay urakoze nangize ngo urasezeye uragiye ka tarangiza bo donc hari inkuru mwasomye mwese ivuga ko ngo mu Rwanda ziriya buriya bwoko bwa virusi bwose bwahuriye mu Rwanda ari ubwo mu Bwongereza buriya bwoko bwo mu Bwongereza bwoko muri Afrika y'Epfo bwoko mu Bushinwa hariya hitwa Wuhan hari ubwoko bwose bwahuriye mu donc bwahuriye hariya mu Rwanda zose ngo zirahari noneho ngo hakaba hanarinda ubundi bwoko ngo burepresenta 5.4% ngo bwa virusi batari bamenye ariyo urumva ko ziriya virusi zose tuzi zose ziri mu Rwanda izikomoka muri Afrika y'Epfo izo mu Bwongereza izo mu Bushinwa zose zirahari izo muri California nayo hose zose zirahari niriya yo mu Buhinde by'insuri delta nayo nyinshi cyane kurusha izindi zose zirahari niyo ngiyo yindi mu itare ya mitaramenyekana batari bamenye ubwoko bwayo bwashobora kuba ari cyashya wenda yo mu Rwanda batari bamenya ubwoko bwayo kandi kabiri representa 5.4% icyo ni ine information kwa ikindi umuntu yavuga nuko murabona ko bashyizeho guma mu rugo bayita barigeze kuri 14 ku itariki ya 14 ejo bundi bari bayongereyeho iminsi 5 gihe cyashya ni iki rero anga twakwibaza ni gute ko ubu ubwandu butagenda bugabanuka tukibona abantu benshi barwaye eske iriya minsi 5 guma mu rugo izaba yarangiye noneho ikibazo rero igisubizo kiraha ngaha hamwe basa nkaho bashaka ku ariko nkakeka ko mu mujyi wa Kigali kubera ibibazo ekonomike buriya inganda zihagaze ibintu bidakora biba birya abantu bamwe mu mutwe bafite business babona kwenda ari ikibazo ku ruhande rumwe ni ikibazo cy'abantu bakenye bakeneye kujya guhaha ngo soka kugira ngo babashe gukora babashe kurya kuko ndetse ntacyo ibaha mwabonye ko ibaho utuntu tw'ubusabusa noneho amafoto yatangiye kujya hanze abaturage bahabwa uburyo ibiryo by'ubusabusa cyangwa se batabihabwa nabo basigaye noneho batinyuka bakavuga hari na audio wenda y'ijwi ry'Amerika sinzi niba bayifite wenda baza kuyiduha ariko baza kuyidushyiramo niba bayifite ariko ibiryo batanga nibikeye urumva ku ruhande rumwe ni abantu bakeneye gukora kugira ngo bashe kubaho ku rundi ruhande ni ubuzima kuko wenda niba virusi itararangira abantu bakongera bakivangavanga basubira mu kazi ntabwo iziyongera icya kabiri ni ikindi gikomeye nanone ni ubukungu bw'igihugu nibwo bwahagaze urumva ko
ingamba zari zisanzweho zo kwirindikiza coronavirus ya corona ibi bisigura ko ingamba zaguma mu rugo zibandanya mu bice bimwe bimwe kugera ku igenekerezo rya 31 z'uku kwezi ku murwa mukuru w'u Rwanda harabidoga ko imfungurwa zihabwa abanyagihugu muri iki gihe batava mu mazu zidashikira bose Kigali mu Rwanda tuhasanga mugenzi wacu Eric Bagirubusa yagendeye bamwe muri abo banyagihugu
twageze mu mudugudu wa Ruhondo mu kagari ka Nyabugogo mu murenge wa Kigali Inyarugenge mu mujyi wa Kigali Madamu Jeannette Iradukunda aho mu muryango w'abantu batanu amazi iminsi mike abyaye umugabo watwara abantu kuri moto avuga ko yakunze kujya hatangirwa ibiryo agataha amara amasa
baratubwira ati muzagaruke ejo tugezeyo muzagaruke ejo triste yanyu yapfuye se iyo liste ihoripfa ibyo rero nibyo twibaza nk'abantu turi muri guma mu rugo ndonsa sinabashije kubona iyo kawunga ngo nteke igikoma nkwe mfite umwana urya
ibivugwa n'uyu mugore sumwe hariko we bwana Jean Marie Vianney Ndahayo nawe atuye mu mudugudu wa Ruhondo avuga ko mu gutanga ibiribwa kubashonje muri ibi bihe byaguma mu rugo hagenda hagaragaramo ibimenyane
yo mudamu wanjye yagezeyo baramuhakanira ngo ntabwo ari ku rutonde none ikirushijeho abari kubitanga n'abaturanyi batuye imbere yacu ni amarembo durura yabona baca ku marembo mu rugo bajya iwabo biyandikishije ngo urutonde ngo ntabwo rwabonetse
abemereye ijwi rya Amerika ko batarabona ibiribwa bashimangira ko bakennye koko kandi ko nta bundi buryo bakesha amaramuko muri ibi bihe uyu mugabo we wemeza ko atarageraho guhita ahabwa ibiribwa mu ba mbere anenga uburyo abashinzwe kubitanga mu kagari ka Nyabugogo babikora
sinshobora kumenya niba bano bantu bakorera abaturage cyangwa se hari abandi bantu bakorera kuko umuturage niba abonye ibiryo ubitanga baturanye atabimuhaye kubera wenda ibibazo bagirana cyangwa se kubera amakimbirane bigeze kugirana aravuga ati ibi bintu leta yewe yaranyibagiye kuko ni umuyobozi w'abantu n'abaturage ntabwo bazi kwivugira
uyu mugabo utaza ku rutonde rw'imbere mu bababaye agasanga ari ngombwa ko abahabwa inshingano zo kugeza ibiribwa ku baturage bakwiye kujya babanza kubaha amasomo ajyanye n'inshingano zabo
bakigishwa cyangwa se bagatekereza niba izo nshingano bagiye gukora bazishoboye bakumva batazishoboye bakazivamo mbifata nko guteranya abaturage na leta ntabwo niyumvisha ukuntu abayobozi bakuru b'igihugu bashobora kwicara bakavuga bati abaturage bacu barashonje nitugerageze tukore mu kigega dushakisha uko dushoboye abaturage batadupfana barangiza bafata ibyo kurya bakabihereza umutwara sibo cyangwa se mudugudu bati dushyikiririze bino bintu b'abaturage mwirirwana yarangiza akabibima hagati aho ngaho ntabwo numva umuturage ukuntu uwo muturage azakunda na leta
abayobozi mu nzego z'ibanze bashyirwa mu majwi ko batari gutanga ibiribwa uko bikwiye ijwi rya Amerika ntiryabashije kubabona ngo bagire icyo batangaza twashatse kubaza bwana Jean-Claude Niyibizi uyobora umurenge wa Kigali kuri icyo kibazo ariko nawe yatubwiye ko atemereye kubivugaho bwana Niyibizi yavuze ko ibibazo by'ibiribwa bivugaho n'inzego zimukuriye ku murongo wa telefone ngendanwa bwana Yimingabo Nziza umuyobozi nshingwa bikorwa w'akarere ka Nyarugenge ntiyitabye cyangwa ngo asubize ubutumwa bugufi twamwoherereje byabaye icyo kimwe no kuri bwana Jean-Marie Vianney Gatabazi minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu gusa mu minsi mike ishize bwana Samuel Dusengiyumva umunyamabanga uhoraho muri minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu yari yatangarije ijwi rya Amerika ko hari ibiribwa bihagije byo guha abaturage aha yavugaga ko wagira ikibazo yakwitabaza ubutegetsi banyuze ku murongo wa telefone
twashyizeho uburyo bw'imirongo itishyura ndetse n'ibiganiro bitandukanye ku buryo umuturage wese waba yumva akeneye ibiribwa bataramushyize ku rutonde arabigaragaza akaba yabivuga bigahita bikemuka tukamugezaho ibiribwa hari nimero zitishyura za buri karere ariko na minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu ifite nimero itishyura 6563 bayihamagara ariko nanone n'abayobozi b'inzego z'ibanze bamutwara sibo abakuru b'imidugudu biteguye gukomeza kwakira ubusabe bw'abaturage kugira ngo tubashe kubagezaho ibiribwa mu gihe cyose.
Ku ikubitiro habarugwaga ibihumbi bisaga 200 by'imiryango ikeneye ibiribwa, ariko igenda yongera umunsi ku wundi nk'uko bitangazwa na Ministeri y'Ubutegetsi bw'Igihugu. Mu biribwa bitangwa harimo ifu y'umutsima, ibishyimbo, umuceri n'ifu y'igikoma cy'abana. Eh, bagira ubusajwi rya Amerika i Kigali.
Urakoze kudushyiraho ako ka audio Chantari. Ubundi twavuze ko iyiguma mu rugo iriyatangwa ry'ibiribwa abanyamakuru batigeze babikurikirana cyane, kubera nyine ibyabaye umwaka ushize abantu baratinye, ariko noneho ngo buhoro buhoro biragenda, turagenda tumenya amakuru y'ibibera muri iriyatangwa ry'imfashanyo y'ibiribwa. Mwumva rero ko amakuru atari meza cyane. Iyi nkuru umuntu yayifatanya hari inkuru yasohotse mu kanya ivuga ko mu turere tumwe na tumwe imirenge inkuru isohotse mu kanya rwose ngo imirenge ngo itangazo ku ngamba zo gukumira icyorezo cya COVID-19 Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu yasinye itangazo ikavuga ko ngo ashingiye ku itangazo rya Minisitiri w'Intebe rimenyesha ingamba zo gukumira icyorezo cya COVID-19 byo kwa 25 z'ukwa 7 2021 washingiye kandi ku isesengura ryakozwe n'inzego z'ubuzima ku cyorezo cya coronavirus mu gihugu, ngo amaze kubijyaho inama n'izindi nzego bireba. Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu aramenyesha uturere bireba ibi bikurikira: guhera tariki ya 28 Nyakanga kugera tariki ya 10 z'ukwa 8 Bukanama, ubwo ni iminsi ngahera, iminsi 13, ngo imirenge ikurikira ifite ubwandu buri hejuru ishyizwe muri guma mu rugo kugira ngo ishobore gukurikiranwa neza. Dongo ni imirenge ngo ifite ubwandu bwo hejuru, urumva ko ukurikira imirenge uyibonye, hari imirenge urebye umurenge ni nka komini hafi ya kera, ni nka komini urebye, kubera ko baravuga ngo mu Ruhango, ngo mu karere ka Ruhango majyepfo niho hari COVID nyinshi cyane, kubera ko mu karere ka Ruhango baravugamo umurenge wa Kinazimbuye, Ntongwe, Ruhango, Byimana na Kinihira. Mu karere ka Muhanga ngo ni Gitarama, bakavugamo Shyogwe, ubwo ni imirenge igiye kujya muri guma mu rugo. Kwa bashyize muri guma mu rugo kuva ku itariki ya 28 z'ukwa 7 kugeza ku itariki ya 10 z'ukwa 8 muri uyu mwaka. Ubwo Muhanga ngo harimo Ishogwe, Kiyumba, Keza, Nyamabuye, Rugenda bari, Muhanga na Mushishiro. Ni byinshi cyane. Hari Nyamagabe naho harimo imirenge myinshi ya ngo yitwa Kamegeri, Kibumbwe, Gasaka na Mugano. Muri Huye hakabamo imirenge ya Tumba, Kinazi na Gishamvu. Murenge wa Nyanza hakabamo imirenge ngo Busoro, Mukingo, Kibirizi na Kigoma. Mu murenge wa Nyaruguru hakabamo umurenge wa Ngera. Ibintu nk'ibyo. Ubwo mu majyaruguru naho hari ntuza, hari indi mirenge myinshi bavuze, reka nzinyishake. Wenda harimo abantu babakomokaho ngaho, mumenye iwanyu uko byabagendekeye. Abantu babakomoka muri iyo mirenge, umurenge wa Kayonza, Irurindo byinshi harimo, ngo mu karere ka Kayonza harimo imirenge ya Mukarage, Mwiri, Gahini na Murundi, Rukara na Nyamirama. Mu karere ka Bugesera harimo Ririma, Juru, Nyamata, Ruhuha na Shyara. Mu karere ka Gatsibo harimo Muhura, Kageyo, Remera, Kabarore na Murambi. Mu ntara y'Iburengerazuba, Inyamasheke, harimo imirenge ya Nyabitekeri, Sangi na Bushenge. Mu karere ka Rusizi harimo umurenge wa Nyakabuye na Gitambi. Mu karere ka Karongi harimo umurenge wa Murambi. Urumva ko ni imirenge myinshi cyane. Urumva ko COVID iri hose mu Rwanda, urebye iri mu giturage yarahageze. Kandi mbabwire ko hariya mu giturage hari ibibazo byinshi, niho harunze abaturage b'abakene batagira isabune, batagira udupfukamunwa, harimo n'agafite agapfukamunwa baguza ababashije kubona bakamaze umwaka. bagenda bagahererekanya nibazo bikomeye cyane. Ikibazo rero nuko murabona ko ubu ngubu bagiye kujya muri guma mu rugo kuva ku itariki ya 28 z'uku kwezi kugeza ku ya 10 z'uku wa 8, mu gihe abo muri za Kigali bavuga ko ngo babongereho iminsi 5 gusa. Ubwo numva ko bamwe bazajya bava mu rugo, sinzi niba adaboro iyo minsi 5 ihagize, wenda ni bazayongera. Niba atanayongera umva ko bamwe barava muri guma mu rugo abandi bayijyamo, abandi bayivamo abandi bayijyamo, urumva rero ko nta gahenge gahari. Indi nkuru umuntu yavuga ni narangirizaho naho u Rwanda rwanditse ku nkuru ivuga ko ngo mu Bugande ngo Museveni cyangwa se ngo leta irimo gushaka kugurira abadepite amamodoka y'amajipe bira bimodoka ngo by'amayero 48,000 no muri RFI. Iyo nkuru bayanditse bavuga ko wenda hafi amadolari 50,000 kuri buri mudepite kugira ngo igurire imodoka, noneho bakavuga ko ngo ari amafaranga menshi, ngo ayo mafaranga batagombye kuyatanga ahubwo bagombye kuyagura inkingo. U Rwanda rero rubyandika uba wumva ko ibintu byacitse, ko mu Bugande hari ubutegetsi buri irresponsable butita ku bibazo by'abaturage, ko urumva bagenda bagurira abadepite ibimodoka bihenda ariko abaturage batagira inkingo. Noneho ariko ni byiza ko n'icyo kintu nyine bakizana bakagishyira aho ngaho bakerekana ko si byiza ko umutegetsi yirundaho ibintu atabanje guha abaturage ibintu by'ibanze. Noneho turebe rero ariko aha ngaha bavuga ko i Bugande icyo kintu bacyamaganye, baravuga no mu nkuru y'Abafaransa muri RFI baravuga ati ikintu ntabwo sano passe pas biratera induru biratera imvururu. Kubera iki bitera imvururu? Nuko mu Bugande ari demokarasi, abaturage bemeye kuvuga, abaturage bemeye kuvuga mu Bugande. Impamvu mu Rwanda aho haba byinshi bibi cyane tugiye kubireba biruta iby'u Bugande, ariko abaturage ntemere kuvuga. Niba Perezida Kagame ashobora gusohoka akagikora ingendo 50 mu mwaka zigatwara miliyoni 17 z'amadolari cyangwa zigatwara miliyari 17 z'amafaranga y'u Rwanda, amafaranga ashobora kuvuza abaturage miliyoni 5 n'igice mu mwaka kugurira mituweli abaturage miliyoni 5, abanyarwanda baracicikabo ntacyo, kuko nta demokarasi. Ariko mu Bugande baragurira abantu imodoka, abadepite imodoka, abaturage bagahaguruka, imiryango itegamiye kuri leta igahaguruka ikavuza induru, abantu bakabyamagana. Kubera iki? Kubera ko ntabwo ubutegetsi bw'u Bugande hari kimwe n'u Rwanda. Mu Rwanda ntawe uvuga, bose baraciye bararumize bakora ibyo bashaka. Urabona turi muri guma mu rugo, ntabwo Kagame yigeze agurira abaturage udupfukamunwa, ibyo duhora tubivuga. Agapfukamunwa kagura ubusa, imiliyoni imwe y'amadolari yari kugura abaturage bose, umwe bakamuha agapfukamunwa kamwe. Ariko reba, ahaye umunigeria amuhaye kado y'ubutaka ufite agaciro ka miliyari eshatu na miliyoni 600,000, kandi turacyari muri guma mu rugo, abaturage ntibarabona utwa dupfukamunwa. Aragura ibintu byose ashaka, arakora imishinga, aratangaza imishinga y'ibitangaza, abaturage batarabona udupfukamunwa. Urebe watubwira uti ninde watibuka kutubwira ngo i Bugande basesagura kurusha mu Rwanda, cyangwa se i Bugande bahaye abantu amadolari, buri wese bamuhaye amadolari 30, ibiryo babitanze nta muntu wigeze wicwa n'inzara mu Rwanda. Icyo batanze ni igiki? Ni iki bimanye isabune, bimara agapfukamunwa, n'inkingo ntizirahagira, izo bavuga ntizirahagira, amafaranga araje bajyana mu mahoteli yabo. Ese ko ibinyamakuru byo mu Rwanda kuki bitamanganye icyo kintu, ko amafaranga yaje y'inguzanyo miliyoni zigiye kuri 600,000 agomba kwita gukemura ibibazo bya guma mu rugo, kandi mu bibazo bya guma nako agomba gukemura ibibazo bya covid byatewe na covid mu Rwanda, kandi ibibazo bya covid ko n'agapfukamunwa karimo n'isabune irimo, no gufasha abakene no kugurira no guha abarimu amafaranga abarimu batagiye ku kazi kubaha ibibatunga ko birimo, kugabanya igiciro cy'amazi ko birimo, kugabanya igiciro cy'umuriro ko birimo, n'umuriro ko birimo, abana batabasha kujya ku ishuri nabyo ko birimo, kuko leta igomba kubarihira ibi byose ko ntacyo leta yakoze. None bakarenga bakajya kureba ibibera i Bugande, bya bindi ngo mu kibuga gise ku rugyo, cyangwa se nakubwira nka wa wundi wo muri bibiri yavugaga ngo afite ngo umugogo mu ijisho rye, ariko akajya kureba akazi kari muri ijisho rya mugenzi we. Ibi bintu u Rwanda rwakoze gestion mbi cyane ya COVID-19, bima abantu ibintu by'ibanze, ahubwo amafaranga baraterura bajyana mu mishinga yabo, mu mahoteli yabo, mu mishinga yabo, mishinga minini y'agatsiko. Ibyo nta munyamakuru mu Rwanda wabyanditse, ariko barimo kureba ibibera i Bugande ngo batanze imodoka. Sinshaka kuvuga ko wenda ibyo ngibyo bihabera ari byiza, ariko bajye babanza kureba ibibera iwabo bimeze bite. Ni ibiki? Eske ibibera i Bugande ni bibi kurusha ibibera mu Rwanda? Abanyamakuru mu Rwanda bagiye bagira akantu ko kwikubita agashyi, bakavuga bati reka tubanze turebe iby'iwacu tubinenge mbere kujya kunenga iby'ahandi. Reka ndekere aho ngaho. Ijambo ni ryawe.
Yego
Chantal. Yego.
Reka ngusuhuze nabaje mu kiganiro kwifatanya natwe nsuza mbadukonsuza na Jean Pierre turi kumwe muri kigano nagira ngo nongereho akantu gatoya kuri ingingo y'ibi ngibi by'ukuntu bari ku kuntu bari kuje iki cyorezo cya COVID mu Rwanda urareba ugasanga ari ikibazo giteye inkeke bari kugenda nyine bafunga ahantu hose bari gufunga ahantu hose mbo twarabibonye yuko nyine ngo kugiye bari bihaye bongeyeho iminsi itanu ariko se niki kitubwira yuko muri iyo minsi itanu bagiye kongeraho abantu bose bazaba bakize niki se nihe garanti bashobora kuduha batubwira bati sidora abantu bari barwaye nabangaba ariko kubera ko twongeyeho iminsi itanu wenda muri abantu banaba bazaba borohe wenda hazaba hasigaye abangaba naba njye byo nta kintu babitubwiraho na gatoyi ariko ubundi hariho nuko wenda nta sinkibireba cyane ukuntu ubwandu ibintu by'ubwandu ukuntu l'incidence l'auto d'incidence ntago nabire ntago nkibireba ntago nkibireba kubera yuko nini bintu ubusanga ari no kubeshya n'iki cyose ku buryo nta confiance umuntu nta confiance njyewe njya mpa ibintu by'imibare baba bari kuvuga banabeshya n'iki cyose ku buryo niho hantu rero nari ndi kwibaza nti iyi minsi itanu bari kuvuga ngo ngiyeho kandi batwereka ukuntu bagiye noneho bafunga nyine imirenge imwe n'imwe yo mu turere utunutu ngutu none se kuriya nibyo bizatuma nibura icyorezo cya COVID kigabanyuka koko mu baturage bo mu Rwanda ntabwo mbitekereza neza ko ari cyo kizagabanyuka bitewe nyine n'izi variya zirindwi ngo zahageze noneho esheshatu pito noneho ngo zahageze harimo n'imwe noneho ngo batari bamenya iyayo ejo bundi nubwo twose turi kuvuga tutunga ubu noneho ushobora gusanga ari variya yo mu Rwanda ushobora gusanga igihugu cyose kizajya kigenda kigira variya yayo yacyo kigira variya yacyo ku buryo nyuma bizatera kwibaza n'izi nkingo baduha ukaba wabyibazaho cyane ukaba usanga ari ikintu giteye ikibazo ariko rero ikintu hano njyewe nagira ngo mvuge njyewe ni ikintu mana yanjye ubu buryo barimo bagenda bavuga ngo barita ngo ku cyorezo cya COVID uburyo bavuga ngo bari kugenda babyitaho uburyo ngo bavuga ngo bari kugenda babikora uburyo bari kuvuga ngo baragumisha abaturage mu gihugu uburyo bari kuvuga bati nabonye uriya kabyinira mbetezi uriya ministre ubutegetsi bw'igihugu atabazi bashyizeho ejo bundi avuga ngo ukuntu ngo bazajya nabonye ntabwo ntagari uyu munsi nabonye ariko iriya de jour hari gusobanura ukuntu bazajya bagenda batanga ibiryo buri hantu ngo bahamagarira abantu ngo dore hari ibi n'ibi bigomba gukorwa ariko se nka buriya reka tuvuge tuti dukurikije ingamba u Rwanda rushyiraho zo kurwanya COVID koko ni ingamba zijyanye n'igihugu cy'u Rwanda zikaba zijyanye n'amikoro igihugu cy'u Rwanda gifite icyo ngicyo ni ikibazo nibaza namwe mwasubiza bitewe n'uko mubyumva ikibazo cya kabiri nakwibaza ndavuga nti nubwo bwose u Rwanda rukennye nibyo koko rurakennye kandi ntibakazajya birata bavuga ngo barakize ntacyo bakizemo ntacyo bafite u Rwanda nta kintu ruproduisa na gitoya u Rwanda nta ekonomi susoro rufite u Rwanda rurakennye na dukeya rufite nubwo twagiye twiba Kongo nibyo tujye tubivuga bigaragare ni ibintu bigaragarira buri wese none se nimba bavuga bati dore uko icyorezo kimeze dore uko icyorezo gihagaze mu bukene bwacu dufite dore twarafashijwe twabonye imfashanyo dore uko zihagaze izo mfashanyo tumaze kuzibona eske twazikoresheje icyo twaziherewe cyangwa ikize hagati ntago njya nibaza ukuntu buri gihe nkunda kubyibaza buri gihe nkabyibaza buri gihe nkabyibaza ni gute bakora priorisation mu bintu biba bikenewe byo gufatirwamo ingamba za COVID bwana kabagema wari uri mu bivuga uri kuvuga uti aba bantu barafashijwe babonye imfashanyo babonye amafaranga menshi ahagije ku buryo rwose nko mu bintu byijyanye n'isuku mu bintu byarikeranye no gushyiraho udupfukamunwa ibintu by'amasuku byo gutanga amasabu n'ibintu byo gutabona amazi ahagije ibyo bintu byose ni ibintu dukurikije imfashanyo n'inguzanyo Rwanda rwabonye ibyo bintu rwose ni ibintu byagombaga guhita bishyirwa mu bikorwa ako kanya kandi bikaba byari no gutanga umusaruro kandi ndatekereza ko buri munyarwanda wese yashoboraga rwose kubona ubwo buryo cyane cyane uburyo bw'isuku uburyo bw'agapfukamunwa ibyo ni ibintu byashoboraga guhita bigerwaho ako kanya iyo imfashanyo n'inguzanyo u Rwanda rwabonye ruhita koko rukoresha ayo mafaranga icyo rwayaboneye mwarabibonye mwese rero yuko aho kugira ngo izo mfashanyo zikoreshejwe icyo u Rwanda rwaruziboneye amafaranga barayafashe nyine bayajyana reka mvuge ko bayajugunye bafashe amafaranga barayajugunya ngo kubabwira ngo by'ubukerarugendo muri ayo mahoteli yabo ibintu imitire ibintu bitagize ikintu bimaze kubyerekeranye n'ikibazo bari lo probleme yari COVID lo probleme iracyari COVID no kugeza ku uyu munsi none se ni gute uvuga ngo ugiye gukemura ibiba ubona ibabawe ni gute ubona icyo wagombye gukemuresha icyo kibazo aho kugira ngo bari kigikoresha ahubwo noneho ukirengagiza ikibazo cyari gihari ntugikemure ukagitera umugongo ahubwo noneho igisubizo wagombye gusubirisha icyo kibazo ahubwo ukajya kugikoresha ibitajyanye n'icyo kibazo njye ni wantu njye nicara nkavuga ntari kuba ariyo abantu nibura bajya bicara nka rimwe na rimwe bagakora auto evaluation y'ibintu y'ibikorwa bakora nk'ubu ngubu imyaka ibiri igiye gushira iki cyorezo cya COVID kije kigeze ku isi yose na buriya bicaye bo ubwabo bakireba muri mihwari bagafata mihwari bakiramo bakavuga bati reka ariko turebe uko twagerageje gukora turwanya iki cyorezo nka buriya bo bakwiha amanota angahe hari umwana ugiye uvuga ati mbahaye zero ariko na zero njye ntayo nabaha kuri njyewe zero ni nyinshi cyane njye nabaha mwe najya hasi ya zero nabajya hasi ya zero mu kubaha amanota nkurikije ukuntu barimo bajera iki cyorezo cya COVID nibakomeza gutya ahubwo iyi COVID izarimbura abanyarwanda dore ko n'ubundi usanga kenshi na kenshi n'ubundi ari cyo kintu hari bo bashaka kugira ngo abanyarwanda barimbuke burundu ntago mbona risi y'ukuntu ni ibibazo nyine ni ikibazo kiri ku isi yose n'ibihugu turimo bikomeye biracyarwana bisakasaka ariko nibura abaturage b'ibyo bihugu ntawitwa n'inzara ntawuhondagurwa ngo yasohotse ngo bamugumishe mu nzu ntawe bari guhusa none abaturage baragerageza kubaho ubu ngubu noneho igiteye inkeke ni ukugira ngo ibyo bihugu noneho bigerageze kuzamura na ekonomi yabyo noneho rero agahugu kangana akadomo nk'u Rwanda kayobowe na kariya gatsiko mu bibeshyo byinshi mu binyoma byako byinshi ugasanga barimo bavuga ngo barimo baratanga ngo ibiryo ngo ku bantu bafungiwe mu nzu ariko bagenzi banjye abo bantu bajye bamenya yuko natwe tuvugana nabo abo bantu turabakontakta bakatubwira amakuru ikiriho ni uko itangazamakuru ryigenga ryarakumiriwe mu gukurikirana ubwo buryo ngo barimo bakoresha ngo batanga ngo imfashanyo z'ibiribwa abaturage ils en peuvent plus ils en ont harbol ku buryo benda nko reka mvuge ku explose n'utwo tuntu two kubabeshyeshya bamara kubabeshyeshya utwo tuntu ubwo ngubwe ariko abo ngabo nabagize imana bakabubonye utwo tuntu ko kubabeshyeshya kubera yuko noneho harimo ahubwo n'ikintu giteye ubwoba ikintu giteye ubwoba n'ugufata reka mbyite izo ngirwa mfashanyo ziba ngo zatanzwe ngo bajye gutanga ngo ibiryo ngo mu midugudu yineye noneho ahubwo ugasanga abo bantu abo bayobozi b'imidugudu noneho ibyo biryo nibo bari kubifataho kugira ngo babihe abaturage ugasanga noneho barimo barabikubita ibitugu babikubita no ku mitwe babyirukankana babijyana mu ngo zabo aho kugira ngo babifashishe aho bagombye kwifashisha kandi harimo za biri nyinshi cyane ngo ku buryo noneho ubwo ngubwo naho bigeze muri iyo midugudu hari aho bigenda ngo bigahera hejuru aho ngaho ku buryo abayobozi abo ngabo bagitifu abo ngabo abayobozi nibo bafata izo ibyo bagombye gufashisha abaturage batuye mu midugudu yabo no mu mirenge yabo n'iki cyose noneho akaba aribo ngo babyigabagabanyiriza abaturage bagaheba burundu ngo ukagenda ngo babahamagaye ngo mugende mujye gufata ngo ibiribwa hanaha ukagenda ugasanga n'izina ryawe ngo bariciyemo umurongo ahubwo uteza ahubwo byatanzwe ryari byigeze bitangwa ryari ko ntawe nigeze mbona utambuka ahangaha abaturage bikabacanga nyine ubundi bakongera bagataha bakagenda amara amasa nyine bikoreye amaboko ku mitwe bahebye nguko uko inzara irimo yicira abantu mu ngo no mu mazu aho babafungiye ariko ndatekereza yuko nibikomeza gutya abaturage bazahaguruka bavudukane haraho mperutse kubona rwose nimba ari mudugudu sinzi uwamunyujijemo umutego ngo ibiryo yarabyirukankanye abijyaniwe bamukubita imitego bamukubita hasi mudugudu rwose bamukubita hasi neza naravuze nti ariko muratekereza nk'ubu ngubu tuvuge nimba ari n'umuceri nimba ari n'iki wenda yarajyanye cyangwa simbizi nimba ari n'ibyo bigori nimuratekereza nk'umuturage n'utuntu tungana urwara ku buryo n'uwo muturage n'umwari ubwo gutese bazajya bakuramo wenda ingre dori cyangwa ingre ya mayisi akaba ariyo bagenda baha buri muturage bazajya ubundi babitanga gute no aba gatsiko nimurekeraho nge burye murambivuga nibarekeraho kwiha amenyo y'isi yose kuko barisebeje barisebya ku buryo bisigaye biteye noneho n'iseseme bisigaye biteye n'ikirungurira bisigaye biteye biteye ibibi byose bishobora kubaho umuturage rero wo mu Rwanda ni we wenyine muturage w'u Rwanda muturage w'ubutuye u Rwanda ni we wenyine nongere mbisubiremo ni we wenyine wo guhaguruka ukirwanaho nta muzungu nta mushinwa nta munyamerika nta mufaransa nta mudage nta muntu uwo ari wose uzahaguruka ngo aze kukurwanirira wowe arwanira uburenganzira bwawe iyo nzara ni wowe uri kwitana abana bawe aho ngaho muri iyo nzu ufungiyemo noneho dore ngo ko bitakiri guma mu nzu ngo ni guma mu cyumba kubera yuko noneho niyo usohotse ukagera ku irembo ibibando urakubitwa ibibando urahondwa nyine ngo iruka nkasubira mu nzu ugende mu cyumba ujye kwihisha uzihisha mu cyumba kuzageza ryari kandi ubuzima wari ufite ari ubuzima bwo gusohoka ukagenda ukajya gushakisha kugira ngo ubone icyo wagaburira umwana wawe uzabikora iminsi ibiri uzabikora iminsi itatu ku munsi wa kane nibigera ubona abana barimo baguhondobereraho nta kintu baha kuva mu gitondo kugeza nimugoroba bizagenda bite urabona bizarangira gute nigutubona ejo hawe wowe munyarwanda reka nguhe umukoro wowe munyarwanda uri mu Rwanda ejo hawe heza urahabona gute niba ukomeza gufungirwa gutyo mu nzu ugakomeza gufungirwa gutyo mu cyumba bwo kudafite n'uburenganzira bwo gufungura ngo idirishya ngo bawareba ngo igiti kiri kuba hanze uko hanze biri kugenda urabona wowe bizagenda bite ejo hawe hameze hate ejo hawura habona gute abo mu gatsiko bo icyo ntagari kibazo bafite mu gatsiko barahaze mu gatsiko bamerewe neza iyi covid bari kuyungukiramo rwose imfashanyo ziri kuza imyenda iri kuza barahembwa ukwezi kurashira bagahembwa ukwezi kurashira abana babo bameze neza baragaburirwa nta kibazo bafite naho wowe munyarwanda wowe uciriritse urabona byazarangira gute urabona uzakomeza kubaho gutya kuzageza ryari uzakomeza kubabara gutya kuzageza ryari wowe munyarwanda haguruka haguruka wirwaneho haguruka urwanire uburenganzira bwawe haguruka ubaze nimuturubikana ko gatsiko kubera yuko nimwebwe mubabaye ejo hanyu heza nimwebwe mugomba kuharwanirira ejo hanyu hurubyaro rwanyu nimwebwe mugomba kuharwanirira nta wundi rwose uzabarwanirira nimuhaguruke rero murwane ku burenganzira bwanyu be gukomeza kubabeshya be gukomeza kubabyina ku mubyimba kandi bahaze mwebwe murimo mupira aho ngaho babafungiye muri ayo mazuno muri ibyo byumba ngo nimwihishe covid nimwihishe covid ngo barabazanira ibiryo kandi ari ntabyo ahubwo ari ukubabeshya nibyo biryo barimo ngo bita ngo barabazanira batabazanira ngo bagereho ahubwo aribo babyiga bagabanira bagakomeza n'ubundi nyine kwishyira mu bifu byabo rero rwose iko agatsiko nta bushake na butoya rwose gafite bwo kuba kagira ngo umunyarwanda abashe dimwe kubaho umunyarwanda abashe guhumeka umunyarwanda abashe kugira icyo yakwimarira ntabwo ibyo ngibyo rwose biri mu bikaraje inshinga agatsiko ntikarajwe inshinga no kugira ngo umunyarwanda nibura abashe no kuba yabona ikintu abasha kurya izi ngamba rero bashyira bavuge ngo barakoresha nta kintu zishobora kumara kubera yuko nibyo nyine turabimenyereye kuba twereka ibintu byiza bakatubwira ibintu byiza ariko ibikorwa bikabya ibikorwa ugasanga bitagize aho bihuriye nibyo nibiba byanditse cyangwa nibiba byavuzwe banyarwanda rero nimwebwe mubabaye nongere mbisubiremo muhaguruke mwirwaneho muhaguruke murwane ku buzima bwanyu muhaguruke murwane kuri ejo heza hanyu hazaza kubera yuko nibikomeza gutya iyi covid rwose agatsiko kazakomeza gakire kazakomeza gahabwa amadeni kazakomeza gahabwa imfashanyo zitazagira icyo zibamarira abanyamakuru murabibona nyine yuko bashyizeho radio rwanda niyo uri kuvuga buri gihe ngo ukuntu ngo ibiribwa byatanzwe ngo ahantu aha ngaha ariko tukibaza impamvu bakumiriye itangazamakuru ryigenga kubera itangazamakuru ryigenga ridashobora kugera aho hantu ngo ritubwire ukuntu ibintu biba biri gukorwa n'iki cyose amakuru tubasha kubona ni mwebwe mugerageza bakeya mu baturage bagenda bafata udufoto bagenda bafata utuvideo ati nimureba ahantu aha uko byari byifashe uko byari byifashe niba koko agatsiko kumva kari gukora ibintu bifitiye akamaro umunyarwanda niba kumva koko agatsiko kari gufasha umunyarwanda nikareka aho hantu hose bari kutubeshya ngo bari gutanga ibiribwa itangazamakuru ryigenga naryo rihagere ritubwire uko byari byifashe ritubwire uburyo bari gukora ritubwire ukuntu abanyarwanda bari kubona ibiryo ritubwire ukuntu abanyarwanda bishimye ritubwire ukuntu abanyarwanda rwose bahaze bari guteka bari kurya kandi bakaba banezerewe bwana kabagema rekane kwizimba mu magambo cyane nicyo kintu nagira ngo nongereho kuri ingingo ariko abaturage nibahaguruke barwanire uburenganzira bwabo nicyo kintu nagira ngo nongereho murakoze
urakoze cyane ku bitekerezo byawe byiza uduhaye Chantali ubwo nayo nasaba ko amasaha tujyanye cyane amasaha aravanse cyane arihuta najya amasaha mbaduko niba hari igitekerezo yaba afite yagitanga akanasezera tukarangiza narangiza ndajya kwa Jean Pierre ijambo ryawe mbaduko
yego urakoze uranyumva Edwaye
wenda kumva
ya arakoze madame Chantal icyo nakongeraho ni uko ibyo nashaka kuvuga byose hafi ya byose mwabivuze ubwo rero reka ngerageze mvuge mu ncamake icya mbere ni uko mu bihugu ku isi nzi nafitiye nsoma u Rwanda nicyo gihugu cyakoze miss management ya covid 19 donko ni uko miss management ni ukuvuga yuko cyakoze nabi mu kugerageza ufasha abenegihugu mu kubakingira mu kubafasha kugira ngo barebe ukuntu cyorezo kitabageraho ingaruka zikabije, haba kubayisabune, haba kubagapfukamunwa, haba kubashakira ibiryo mu gihe bababwiye ngo nibage bagume mu rugo, haba kandi cyafashe imfashanyo nyinshi. Ubwo ndi gusubiramo ibyo Madame Chantal yavuze, cyahawe imfashanyo nyinshi, kibona n'imyenda myinshi, hanyuma amafaranga kiyatemerwa kiyajyanira mu mahoteli aho kugira ngo kutsiba ibyuho by'amahoteli bubatse bafatanyije n'amamafia bo hanze, hanyuma abaturage bacyura umunyu. Icyo ni ikintu kigaragara. Ikindi wenda kitavugwa nyine cyane cyane mu Rwanda batavuga, n'abanyamakuru babujije kugira ngo batagire icyo bakivuga na gatoya, nuko noneho nundiza kubivuga ariko corona noneho yabatamaje, bakomeje kujya bapfundikanya babeshya, ariko noneho byageze ntabwo bazashobora kujya babihishahisha batubeshya batubwira ngo bafite imbwa zize gusuzuma COVID ngo ni abambere muri Afurika, batubwira ngo ni abambere muri ibi n'ibi, batubwira ngo abandi bose ni abajinga, mu Burundi ntacyo bashoboye, Tanzania ntacyo bashoboye, Kenya ntacyo bashoboye, mu Uganda ntacyo bashoboye, ubungubu bacanganyikiwe, nicyo gituma uri kubona zaguma mu rugo za hato na hato, tanto Kigali ngo biteye gutya, ubundi hambi mu maprovensi cyangwa mu turere no mu ntara bateye gutya, byabagoye byabananiye no kujya bahishahisha babeshya ngo babahaye ibiryo, ntabwo mu minsi iri imbere ntabwo birakunda kubera ko ntabwo wakomeza kubeshya igihe kinini, igihe kirekire ubeshya abantu bamwe kandi barenga miliyoni 12, ntabwo bizabakundira. Ikindi nakongeraho ni uko ngo Rwanda rurakenye wi, ariko Kaga arakize cyane, Kaga na Crystal Ventures barakize cyane, barakize bikabije kurusha n'abantu benshi ku isi barimo ba miliyarderi bakeya bo kuri iyi isi. Icyo nicyo navuga. Hanyuma ikindi navuga ku byo mu Bugande, nigenda guseta niko nabyumvise niko nabibonye, biteye isoni n'agahinda, nibanenge niba itirora itagira gute, ariko hari utubazo mfite dukeya nabaza, yuko nyine ngo mu Bugande baguriye abadepite Prado, nabaza nti abadepite bo mu Rwanda bo bagenda ku magare, icyo ni kimwe. Icya kabiri niba ukisubiza muyobozi bariya badamu benshi dufite mu nteko bo ntabwo bakunda imodoka, abadamu b'uburayi ntabwo bakunda imodoka cyane, uretse ko nibo batwara za SUV ngo kubera ko ngo zingo bakiza gisida ngo zabarinda, nicyo gituma usanga abarusiya akazi n'abariya ba oligarishi abana babo abakobwa babo nibo usanga bagenda bya SUV binini cyane biri hejuru kavamo ugasanga kameze nk'aka naya tekanishije nako bo. Ikindi ibyo bahembwe amafaranga yabo ko ari abadamu benshi mu nteko cyangwa bafite ubuyobozi bukomeye mu kuko abadamu batejwe imbere barayafata bakajya gufasha bagakora aide sociale bagafasha abo bantu bagumye mu rugo, abo bantu bakenye, abo bantu bari ku muhanda, abantu handicapé ko mu Rwanda no muri Afurika tugira abantu benshi burya bibimuga batagenda neza, barwaye imbasa, barwaye ibiki, abo bantu barabafasha amafaranga bahembwa ziko bahembwa akayabo barayafata bagafataho makeya bakajya gufasha abo bantu babakene, kugira ngo uvuge ko mu Bugande bo nyine byabo ni ukwifotoza ntabwo bita ku baturage muri makeya mu Bugande. Ya nkaba narangiza mvuga yuko kunengo mu Bugande yego hari ibyo nanjye nanenga Ubugande niyo yayo, ariko rero ntabwo ari u Rwanda rwarugombye kunenga Ubugande, icyo ni icya mbere. Nta na kimwe rugomba kunenga Ubugande niko mbibona, kuzaba Ubugande nubwo butunze n'u Rwanda kuva na kera, ibyo ntabwo ari bishyashya, nta nubwo byazanywe na Kagame na mbere yaho nabo ubwana mutunze niwe, ariko na kera na kare Ubugande bwari butunze u Rwanda, haba ku bitoki, haba ku bintu byinshi, haba na transport. Ubwo rero nkaba navuga ko batagombye kwiga babeshya. Hari akandi kantu wenda ndangiza unyihanganire gato n'iminota itandushiranye, narabajije ntese kuki uriya mujenerali barashe akarokoka nk'igitangaza umukobwa w'agapfa n'uba jenerali wa Mara, kuki bakamuha burende? Nabajije umuntu uzi Ubugande cyane aranseka arambwira ko ushati kuko uri umuginga bigeze aho, ati uzi ukuntu burende ihenda, ni none se kuko afite nyinshi, kuko afite iz'umuryango zigera ku icumi, hafi ku icumi,
ati waruzi ko imwe igura 500,000 by'amadolari ati ayo mafaranga arakenewe ntabwo ubugande bwayafata ngo buyagire gutyo icyo kibazo none nakibajije barashe chef d'état major mu Burundi bamwica kuki batamuha burende nabwo banashubije icyo ramemuke réponse anashubije ngo ayo mafaranga ni menshi cyane none rero nindi usesagura kandi muzi burende kagafite ibyo nta utabije nta kwirwa tubizana n'abana be n'umuryango we n'iki byose bagenda muri burende niye nkaba nanavuga ngo ibyo bihugu bigurishije burende kaga byarangiza bikatubeshya ngo ritumukuraho byo ntibiba bitubeshya nibo bakereye igitugu bakagishimangira bakagishyira mu bushorishori bakamuha Pegasus bakamuha byose barangiza bakadukina ngo ridumukuraho nabo rimwe na rimwe mbona ni ugutekinika nabo ni ukubeshya badufashije kuko abandi ba perezida baravuga bati ibintu birahenda cyane ntabwo twajya kubigura ndakeka nibyo kubigura bakubaza batari ku bintu urabigurira iki ariko kaga bakarimuha ako kanya nk'ugiye kugura isabune cyangwa ugiye kugura ipikipiki cyangwa ugiye kugura igare ibyo bintu nabyo
ariko yes amafaranga babiguha ntabwo abimuhera ubuntu n'amafaranga yiba abaturage nabo uyafite bo wagenda bakabiguha indege ishatse wagenda bakaguha mu ndege wabibonye
bati hari nibyo najya ku nanga amafaranga ngiye kuya bitari menshi bambaza bati bakuye hehe ubu niko amategeko ameze hari ibyo bavuga bati do sobanura aho yakuye sobanura aho bekuye sobanura ukuntu wabigezeho uzabikoresha iki nk'uko umukobwa rusesa bagenda yavuga ati iriya Pegasus igurwa na leta nta bandi bazigura kandi leta impiga ni imwe gusa ni u Rwanda kuri u Rwanda rusatse imigero ivuga ngo ntabwo rwamuhize rurata igihe kuko nta wundi muntu n'umwe ufite intere yo kumuhiga numwe bo ariko ngo wenda narekana irangirize mbashimira mvuga shimangira ibyo madame Chantal yavuze avuga abwira abaturage ngo nibahaguruke navuga ngo niduhaguruke cyane cyane abiyemeje hanyuma dushyire imbaraga hamwe tujye mu cyerekezo kimwe tureke gupfusha igihe ubusa tureke gupfusha imbaraga zacu nkeya ubusa hanyuma turebe ukuntu twatigisa agatsiko hanyuma tukareba ukuntu tugakuraho tugatsinsura kuko kari mu manegeka nubwo kirwa kabeshye ngo karakomeye ngo karakomeye ntabwo ari byo uriteka nta na rimwe bajya bemera ko bagira faiblesse ariko ntabwo kabeze neza muri makeya kari mu manegeka murakoze mugire ibihe byiza
urakoze mbaduko kuri iki kibazo cy'Ubugande u Rwanda ruvuga ngo rusa nk'aho rose ku Bugande ngo ngwagura imodoka ziremereye abadepite batari babona covid zo kuvura zo gukingira abaturage nako batari babona inkingo zo gukingira abaturage nawe umuntu yababaza ati se ko bari abadepite bo mu Rwanda bafite ibimodoka bahembwa amafaranga menshi cyane amamiliyoni angahe buri kwezi n'amamiliyoni n'imodoka bihenze cyane ko abaturage bo mu Rwanda bari abo mu bukene bukabije bari mu bukene bukabije babimye udupfukamunwa byabujije leta kugumya guhemba abadepite nta modoka bari bafite ziremereye z'ibijipi by'ibitangaza kandi abaturage barabuze udupfukamunwa ubwo rero bajya bareka kujya kujora ibibera ahandi bajye babanza bajore ibiba mu Rwanda urakoze reka njye kwa Jean Pierre jambo niryawo
ya murakoze cyane abivuze neza rwose mbaduko ariko nagira ngo mubwire yuko ibintu tuvuga by'amahanga kuyabureminga ngo ikibazo ni amahanga mu by'ukuri kuba mugurira burende ntabwo nawe nyine ni buriya rusimbi urabona ko abari gukina urusimbi ntabwo ari umuntu nawe wavuga ngo aya mahanga yamwizeye mu gihe yavuga ngo yahagaritse jenoside n'ibiki byose ngo ubungubu nibyo agikurikiye ahubwo we akina urusimbi urebe ukuntu yavuye ku Banyamerika akava ku Bongereza ubungubu akaba ari kumwe na Macron uriya mubano ubona yakereye ubuse wavuga ngo amahanga niyamushyigikiye ubuse wavuga ngo umubano afitanye na Macron mu by'ukuri ushingiye ku kuri Ese twavuga ngo nagira icyo amuha makoro twavuga ngo ntiyarakwiye kukimuha urabona ko byose ni ukubeshya ahubwo kaga anyuramo hagati gutyo asa nk'ukinira rusimbi ukinira rusimbi yagira amahirwe ukabona biciyemo yagira ibyago nyine ukumva yenda baramugabanyirije ariko ikibazo ni twebwe abanyarwanda mu by'ukuri tugifite kugira ngo turebe ukuntu twahaguruka twashyira hamwe tugakuraho uriya muntu cyane cyane nk'abanyarwanda bari mu gihugu twaherekare tuvuga bamushyigikira kandi babona ko ari mu makosa amakosa nabo bayabona bavuga ati ashobora kuzagira ingaruka kuri twe cyangwa ku bana cyangwa ku buzukuru b'abanyarwanda hanyuma bakamushyigikira bazi neza ko ari mu kubeshya cyangwa ari mu makosa kirone ikibazo kitureba twebwe abanyarwanda twese yenda amahanga niyo yaza ariko yazaza mu by'ukuri abanyarwanda ubwo bafashe ingamba zo gukuraho buriya butegetsi kubera ko nta gihe bwigeze mu kinyarwanda bacu umugani ngo kabaye icwende ntikoga nta gihe bigeze buvugisha ukuri uretse na covid ibashyize iri kubashyira hanze twari dusanzwe tubizi ko nta kuri kuba mwakiriya gihugu abakora ibintu byose twagiye tuvuga ukuntu babeshya imibare bakavuga ngo abanyarwanda ngo bavuye mu bukene ngo abanyarwanda bahawe inka ngo bafite inka ngo bazagire inka murazumva birya byose ni urusimbi Kagame bari gukina ariko arukinira hejuru y'abanyarwanda ubwo bagombye kureba bakavuga batese ni izihe nyungu mu by'ukuri tubibonamo umugabo yagize gutya yiyubakira Kigali Tower n'iriya Kigali Convention amazuye abaturage basigaye arasenyera uko ashatse murabizi yarasenyeye bariya ba Rwigara yarasenye za bakiyovukira cy'abakene bariya ba mirimo bariya banyahe undi we akazamura amazu atabonana ariko abandi baturage bakumva kuri we ntacyo bamaze ari zero nibyo ari gukora biriya bintu kandi biniyongera ku bayobozi bariya bayobozi bo hasi bariya bita ba mudugudu n'abo mirenge n'iki byose bashobora kuba harimo abadahembwa noneho abo bo hasi tuzatinye gukoresha umuntu mu bya politike bariya abantu baba birirwa mu bibazo by'abantu bya buri munsi mu gitondo abaturage bagize ibibazo ki bagiye mwa biriya bintu byo kubarura amasambu gutanga imisoro y'amasambu n'ibiki byose bariya nabo ariya abaturage bo hasi babyirirwamo kandi badahembwa ibyo bikaba ari ibintu ari ingaruka zikomeye kuvuga ngo uzanye ifashanyo yo gufasha abaturage ngo we mudugudu ngo ujye guha abaturage ibiryo kandi uzi ko umaze ukwezi ubiri ugenda wirirwa mu bibazo by'abaturage udahembwa abo bayobozi bo hasi barabanza bakihemba ntacyo biba bibabwiye kuvuga ngo umuturage ngo babe bari we bahe ibiryo cyangwa bamuhe ibigize gute kandi nibyo bityo tubimenye ibyo biriya batubwira ngo bazafasha ngo abaturage bose ntabwo bishoboka ibiryo nabyo ubwabyo biba ari bikeya ibyo rero bigatuma haza mu by'ukuri amacakubiri ariko uko byari bisanzwe nta kintu biriya leta tuyitezeho cyiza twavuga ngo n'ubundi tuzakibona tugeze tubona mu bihe byiza mubanze murebe nk'iyi vizio 2020 yarangiye bimeze gute n'ibindi byose nuko bimeze Kagame tuzamubona ari umuntu wigendera kuriya we asa n'uwemeye kwitwa mu dictature nk'uko nyine abenshi bamaze kubibona akabyitwa avuga ati nzapfa simbizi nzakira simbizi we agakomeza umugambi wo kugira ngo akomeze ahonyora abaturage yenda kugira ngo agende yisasiye benshi ariko mu by'ukuri ikibazo kiri mu banyarwanda twavuze nk'abariya abantu b'abasenyeri abandi bantu bakomeye abadogiteri bitwa ngo barize bafite amashuri atabarika ba dogiteri n'ibiki byose ariko ugasanga mu by'ukuri baracyafite ikibazo gikomeye cyo kutumva ko igihugu ari icyacu tw'abanyarwanda n'ayo mahanga niyo yafasha twebwe abanyarwanda twabanje kugira icyo dukora kandi kinakomeye ubwo rero naha twese ariko kuvuga ngo duteze amakiriro kwa kariya gasiko mu by'ukuri amazi yamaze no kurenga inkombe murabibona ahubwo ngiye buriya nagira inama yenda gukora ko abari abantu bavuga bati bazatwandike tugira amashyaka ngise nibaza nicyo bayandikira ahubwo bagombye gushyira hamwe bagakora bagajya bafasha abaturage bakabatabariza nkuko n'ubundi babikora bagafatanya n'abari abanyamakuru bigenga bashobora kuvugira abaturage bagashyira amajwi yabo hamwe bakavugira abaturage hanyuma ibyo byo kuvuga yenda ngo bazajya amashyaka ya politike ngo bajye muri za biriya bya FPR igira nyine byo kwishyira hamwe mu mashyaka usanga byo ntacyo bimaze ahubwo bagakora iyindi mivomo yo kugira ngo ifashe abaturage bivane mu bibazo barimo kuko ntibari kubona ko niko ibibazo bimeze ubu bizakomeza byiyongere kurushaho kuruta uko bimeze ubu ngubu izo rero akaba ari ingorane ku muntu mu by'ukuri ukunda igihugu cye twese tugomba guhaguruka tukarwana urugamba tutikoresheje kubera ko ni ingaruka za buri munyarwanda wese ni ingaruka z'igihugu cyacu yenda abantu bose bavuga bati dukunda u Rwanda ariko ntushobora gukunda u Rwanda dukunda n'abaturage ibyo bintu FPL irabikoresha kuba yica abaturage ikabakubita uko ishatse ariko mu by'ukuri yarangiza ikavuga ngo turi abanyarwanda ngo dukunda igihugu dukunda iki ntabwo ari imisozi igihugu ni abanyarwanda ntabwo ari iriya migezi cyangwa ibiti cyangwa ibiti no abanyarwanda nibo kwanza bagomba gukundwa no gukorera bagakorerwa ubuvugizi bagakorerwa urukundo nk'abaturage b'igihugu kuko n'abandi bikorerwa icyo kibugande yenda ntabwo nakivugaho cyane ariko biragaragara yuko mu Buganda bateye imbere muri demokarasi niba hagize ikosa riba niba batanze ikintu ubona mu Rwanda bahagurutse ukibaza niba bo batabona yuko mu Buganda bateye imbere mu cyo twavuga demokarasi nubwo hari wa mugani na Afurika yose twayinenga hari byinshi wanenga ariko ntaho bahuriye n'u Rwanda niba umuntu ashobora kuvuga cyashatse akiyamamaza ntafungwe yafungwa bugacya yavuyemo biwacu bakatirwa imyaka n'imyaka itabarika ibyo rero nta ni ibintu bidahuye ntaba rero narangiza mbashimira abo twafatanyije ndumva mbaduko rwose yatanga ibitekerezo byiza na Chantal Edouard we ni ibisanzwe kufata umwanya ugategura ikiganiro kugira ngo abantu baganire basesengure ibi bintu abanyarwanda barusheho kubyumva kubera ko niba abantu badashobora kumva ngo baganire ibintu babisesengure ntabwo bazashobora no kwibohora ikibazo kizakomeza kugira ngo ni umugambi twese tugomba guharanira ndashimira rero abo na Serge na n'ikipe yose yarabitaho kandiwe kubera ko ni umugambi bihaye kugira ngo bafashe abanyarwanda gusobanukirwa demokarasi yabo n'ibibazo igihugu gifite kugira ngo tubone uko twibohora muri rusange rero nkaba narangiza mbashimira mwese abo twafatanyije nshimira n'abadukurikiye n'abazakurikira iki kiganiro muri rusange rero nkavuga nti dukomeze kurwanya aka gatsiko ariko duharanire demokarasi iyo izaduha uruvugiro tugakora ibyo dushoboye gukora tugakorera igihugu cyacu tukagiteza imbere rero murakoze Edouard mukomereze aho ngaho
urakoze nawe Jean Pierre nawe ndagushimye mbadukunda mushimye na Chantal na Serge ndabashimye badufashe kubanga rw'ibyuma n'abanyarwanda bose badukurikiye bose ndabashimye Imana ibahire bare nabo ubwo turakomeza ubutaha ibiganiro byacu kandi turasaba abanyarwanda bose cyane cyane aba mu mahanga muri diaspora kuba bagira icyo batanga kugira ngo izi radio zacu zihana demokarasi zikangura abaturage zibashe kugumya gukora kubera ko akazi dukora ni akazi gakomeye muri inkundo ya demokarasi tuba turimo abantu bagomba kuganira ibibazo bakabivuga ibikorwa n'abantu bakabinenga kugira ngo buhoro buhoro aba imitwe y'abantu abantu bahindukire mbega abantu bahindukire bajye mu murongo nyawo ntabwo tudafite itumanaho ntabwo tudafite amaradiyo tudafite itumanaho ntabwo ibintu byagenda ni igikoresho gikomeye mu guhindura ubutegetsi radio nizo mpamvu rero mwese ababishoboye mwabaje kugira icyo mukora mugataho ko mwishoboye mugafasha radio yanyu itahuka ibakora akazi gakomeye buri wese agataho ko yishoboye ariko tugashyira hamwe kugira ngo turebe uko twasigasira iradio yacu igumye idukorera akazi kubera ko iradufasha cyane murakoze rero mwese Imana ibahire turabakunda cyane kuri radio itahuka mugira amahoro y'Imana ni kabagenye Edouard wategurira iki kiganiro kimibereho abaturage akanakibagezaho mugira amahoro y'Imana Imana ibarindishe ukuboko kwayo
ndirwogezwa n'ingabo kwa ngango kongera kwa gahindura kinyi ibiganiro nanjye musubiza ko ntaganira n'ingari naho ye